dziko omwe inu mbale ne vile ambuya kudaliseni inu usiku wabwino abwenzi chili chabwino kwambiri kukhala ndili pano kachiwiri usiku uno pakachisi kuti tidzayankhule kanonso za ambuye wathu ndi mpulumusi yemwe ife tonse tili muchikondi naye ine ndikutsimikiza kapena ife sibwenzi titakhala pano mu nyumba yotentha ino tidapanikizana momwe ife tilili usiku uno ngati ife tikanati tisamamukonde iye chifukwa ndicho cholinga chathu chakukhala pano ndikuti tidzafotokozere kwa iye kuti ife timamukonda iye ndipo ziyembekezero zathu zili zimasunthidwa kwakukulu pamene ife tiganiza zakuyandikira kwa nthawi yake pamene ife tikuona zizindikiro zikuonekera zakudza kwake ife tikuyembekezera ola lalikulu limenelo pamene ife tili tidzamuone iye chikhalireni kuno la mulungu la sabata lapitalo pakhala pali ambiri omwe apita kuti akakumane naye iye mmodzi anali akaza a Ford akaza a Levi Ford iwo anali usinkhu wa zaka 83 mzimayi wofunika amuna awo anamwalira nthawi ina pakale iye anali msilikali wakale wa nkhondo ya a Spanish ndi America ndipo mu mbiri ya moyo wanga ine ndinatchula dzina la mwana wawo iye anali mmodzi yemwe anali woti andipatse ine suti ija inu mukudziwa iye atatha kuyivala iyo mokwanira ija iyi suti ya ine ndikukhulupirira iyo inali suti ya mnyamata wolondolera ndipo iye pamene ine ndinapita kuti ndikatenge gawo la iyo ngo kunali mwendo umodzi wokha utatsalira mu iyo Lloyd mwina mwake ali pano usiku uno mnyamata yemweyo ndipo ine ndinali ndi maliro amayi ake tsiku lina ndipo iye anandifunsa ine anati bile ine ndikukhumba iwe ukanayankhula pa china chake chimene chikutsimikizira kuti amayi anga adzauka kachiwiri ndipo ambuye anandipasa ine uthenga wa izo pa cholondola tenicheni pamene baibulo chilengedwe chonse chilichonse chimene mulungu anachilenga chikuyankhula izo iye adzauka kachiwiri ndani yemwe ati ayankhule motsutsa icho ndiye mulungu akunena chomwecho akutsimikiza icho mwachilengedwe chake akutsimikizira icho mwa mawu ake akutsimikizira icho mwa moyo wake china chilichonse iye ayenera kudzauka inu mukuona palibe njira palibe kalikonse kumwamba ndi dziko lapansi zikhoza kulephera koma chimenecho singakhoze kulephera iye ayenera kudzatulukira kachiwiri ndiye tsiku ladzana manenjala yemwe ankakonda kukhala ndi ine bambo Baxter ambira inu mukumukumbukira iye anayankhula kuchokera pa nsanja iyi mkazi wake anafa mwadzidzidzi ndi kuyima kwa mtima ndipo iye ali wong'ambika kwambiri ndi wachisoni kwambiri ndipo ine ndikuyembekeza ndikudalira kuti inu mukamukumbukira mbale Baxter mu mapemphero anu pamene inu muzikapemphera chifukwa iye ndi mmodzi wa abale athu ndipo iye amakhala mu Vancouver British Columbia ndipo iye sanakhale ali ndi ine tsopano kwa chiwerengero cha zaka ndipo ine ndinamva kuti mkazi wake anakhala ngati anali ndi kusokonezeka kwa misempha kapena china chake ndiyeno zonse mwadzidzidzi iye anatenga kuyima kwa mtima ndipo wapita ife singadziwe basi nthawi yomwe iyo itiitane ndiyeno pamene iyo iye ayitana ife tiyenera kukhala wokonzeka ndicho chifukwa chomwe ife tili pano usiku uno ine ndinali mowerengera uko ofesi kani ndimayankhula ndi bambo Moore iwo andikakamiza ine ndinali kuyesera kuti ndichokepo pa kupereka mathokozo ine ndimafuna kuti ndidzakhale ndi msonkhano kuno wa tsiku la kupereka mathokozo ndipo kenako kupita ku Shreveport ndithudi ine sindikanati ndikwanise konse zimenezo ndipo potsiriza iye anati chabwino ngati muli tinayo misonkhano itatu tsopano ndipo tikuti tikhale ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri zokenako ndiye inu mukanakhoza kuti pasa ife tsiku limodzi limenelo muli monse chotero potsiriza ife timati tiwapase awo lachisanu loweruka ndi la mulungu ndipo tsopano ine ndamulonjeza iye ndiye lachinayi lachisanu loweruka ndi la mulungu ndipo ilo lidzakhala pentekoste lidzakhala itakwanisa zaka 50 mu Louisiana tsiku la kupereka mathokozo iyo inagwa zaka 50 zapitazo mu Louisiana tsopano mmawa tati tidzakhale ngati kukakamiza kuti aliyense yemwe alibe Sunday school yomwe muti mukakhaleko ine ndikumuona mbale wathu wofunika Dan Radel kuno ndipo ine ndikudziwa iye amakhala ndi Sunday school mmawa ndipo mwina mwake muli atumiki ena muno wochokera kuzungulira koyandikana nafe omwe ali nayo Sunday school tsopano ife tikufuna inu kuti mupite ku Sunday school yanu ngati inu muli nayo iyo. Koma ngati inu muli besande sikulu, ndipo inu mukonda kuti mukhale ndi ife, ine ndikufuna kuti ndiyankhule m'mawa ndikutulusa bolodi lakuda, ndikudzaphunzisa pa thunthu la mphumphu la munthu wangwiro. Ndi kuzijambula izo apo mu pa bolodi lakuda, ndikusonyeza zofunikira za Mulungu, ndi momwe ife tingafikire ku thunthu langwiro la munthu wangwiro pamaso pa Mulungu. Ndiyeno mawa usiku Ambuye akalola ine ndikufuna kuyankhula pa phunziro la namulondola wanga. Chotero ngati wena inu omwe muli ochokera kunja kwa mzinda, ndipo ife tikufuna kuti tiyese kuyamba misonkhano imeneyi molawirira ngati ine sindinayankhule nawo abusa panobe, koma ine ndikukhumba inu mukanayamba Sunday school molawirira kwenikweni m'mawa, ndipo mpingo mawa usiku mwina mwake ngati nkotheka kuyambira pa 6:30 kapena china chake, ndipo chimenecho chidzawapa santhu mwayi kotero ngati iwo akufuna kuti atsale. Ife tikanakhoza kutuluka pofika 8:30, ndiyeno ena ayiwo ine ndinakomana naye Dona lero, yemwe amayendetsa atatu kapena anayi pafupi. Iye anati ngati ife titati tituluke 8 koloko kapena 8:30, iye akanati akafike kwawo ma 2:30 kapena 3 koloko m'mawa wotsatira, amuna ake akupita ku ntchito. Chotero ife sitikhala tikuchita chilichonse muli monse, koma kuma nyenya pozungulira chotero, chotero tiyeni tingobwerani ku tchalitchi molawirira. Ndipo ife tilibe inu mukudziwa, ife sitiso wakukhala nawo maonekedwe pa izi. Mulungu ndi wopanda maonekedwe inu mukudziwa Baibulo. Chotero ife tikuyembekeza kuti inu muli pano ndi onse omwe angakhoze kukhala. Tsopano ngati inu muli ndi misonkhano yanuyanu, kumbukirani uyu ndi kachisi wazipembezo zosiyanasiyana kumene wanthu amabwera, ndipo ambiri ya unyinji wathu ali wopangidwa kuchokera mwa wanthu akunja kwa mzinda. Tsopano ngati pachitika kuti pali mlendo pano, ine ndikufuna kuti ndikusonyezeni inu china chake. Ndipo ine ndangoyenda kubwera ku msanja, ndipo ine sindikuona, ine sindikuwaona anthu khumi omwe ine ndikuwadziwa. Ndi anthu angati pano ali wochokera kunja kwa mzinda wa Jeffersonville? Kwezani dzanja lanu, mwaona. Makumi asanu ndi anayi, mphambo asanu ndi anayi pa zana, mwaona. Mukuona? Ndi abwenzi okha. Ndi angati ali muno wochokera ku mtunda wa mailosi zana, kwezani mwamba dzanja lanu. Alipo makumi asanu pa zana iwo, wochokera ku mtunda wopitirira mailosi zana. Ndi angati ali muno akumtunda wopitirira mailosi mazana awiri, kwezani mwamba dzanja lanu. Mtunda wa mailosi mazana atatu, kwezani mwamba manja anu. Tayang'anani apo. Mtunda wa mailosi mazana anayi, kwezani mwamba dzanja lanu. Tayang'anani apo. Mtunda wa mailosi mazana asanu, kwezani mwamba dzanja lanu. Tayang'anani apo. Kupitirira chitatu cha osonkhana akutali kupitirira mtunda wa mailosi mazana asanu, maona. Ndi abwenzi okha omwe amasonkhana muno kuchokera kozungulira, ife tikhala tili pano. Kotero ife tili oyamikira chifukwa cha inu, ndipo ife tili pano kuti tikuthandizeni inu. Ife tili pano kuti tichite zonse zimene ife tingakhoze chifukwa cha inu. Ndipo tsopano ine ndinali kungowerenga kumbuyo uko ena kalata imene mwana wanga wangondipatsa ine ya Dona, yemwe akuti iyi kubwera nthawi ino akhala maulendo makumi atatu ndi kasanu, omwe iye wabwera kuyembekezera kuti adzapempheredwe. Nthawi makumi atatu ndi kasanu iye wayendesa mazana a mailos maulendo makumi atatu ndi kasanu. Ndiyeno kumbukirani alipo pafupifupi mazana asanu ndi amodzi ndi china chake akuyembekezerapo, mndandanda woyembekezera kuchokera kozungulira dziko kuyesera kuti afike kuyankhulana kwapadera. Inu mukuona zovuta kwambiri pamene ife tikungoganiza zapano pokha, iwo sali wochuluka kwambiri. Ife tikhoza kungozimva izo, maona, ndikuzungulira dziko, ndipo kotero ife tili. Ndikudabwa ngati Dona amene ali mnyumba ino usiku uno ulendo wa makumi atatu ndi kasanu, yemwe analemba kalata kuti adzakhala pano mawa. Pa nthawi makumi atatu ndi kasanu wakhala ali pano wopata kukhala atapemphereredwa. Ine ndikuganiza iye sali mnyumba ino, mwina mwake sanathe kuti abwere konse, koma ine ndinali kuwerenga chabe kalata yake kumbuyo uko. Tsopano ine nthawi zonse ndayesera kuti pamene ine ndibwera kuno, pamene ine ndili pa kuti ndiyankhule zokhudza china chake, osati kuti ndizingoyankhula kapena osati china chake chomwe chikanati chiwakondweretse wanthu, Ine ndayesera kuti ndiyankhuleza china chake chomwe chikanati chimukondweretse Mulungu ndi kuwathandiza anthu mukuona kwathandizo kuti ife tonse tingakhoze zibe kanthu kuti ndinu ampingo wanji chipembezo chanji kuti inu mungakhoze kuthandizidwa kuti muziyenda pafupiko ndi Mulungu ndipo ndicho chifukwa chathu chakukhala pano kuyenda pafupiko ndi Mulungu ndipo pamene ife tikupeza kuti tsiku momwe lili mochedwa monga ilo lili ndikuyandikira pafupi kwa Ambuye ne ndinamuza mkazi wanga lero ngati ine sindili ndilowe muchitsitsimuso ina kwake ine ndifika ponongeka ine siningakhoze basi kupirira zimenezo ine chake chili basi mkati mwanga chikuyaka ife tangobwera kumene kupyola mu mndandanda wonse wa misonkhano kumene zikwi za anthu amabwerako ndipo zilibe kanthu ngati iwe ukanakhala ndi anthu mamiliyoni awiri kapena atatu ngati palibe chitsitsimuso ndicho chimene ife tinkachitcha ukomu kintake msonkhano wa nkhoka inu mudziwa ife tonse timapita ku msonkhano wa nkhoka ife tikhoza kutcha iwo ndipo ife tikufuna chitsitsimuso kumene mzimu wa Ambuye ukusundhira pa wanthu ndipo wanthu akukhala kupulumutsidwa ndi zinthu zazikulu zikuchitidwa kuti zikwaniritsire china chake chakufumu wa Mulungu ndipo tsopano mu misonkhano ya mapemphero kawiri kawiri ife inu mukhoza kuona chifukwa chimene ife sitikanakhoza kukhala ndi mzera wa pemphero pano mwaona tangokhala opanikizana kwambiri iwe sungakhoze kuchita izo maona koma kawiri kawiri mu mizere ya pemphero ndi anthu omwe ali amabwera ndipo iwo amapeza Ambuye kuti ali weniweni ndipo ife tikupeza kuti Ambuye Yesu sanasinthe mwakuchepa kumodzi chokera kuchimene iye anali iye ali lero ndipo nthawi zonse adzakhala ali ndipo Baibulo linanena mwa Hebrews 13:8 kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo mu msonkhano wa anthu omwe ankasonkhana kuti amumve iye mu masiku amenewo mwina mwake iwo sanali kukhala mu mzera wa pemphero koma iwo amakhoza kukhala ndi chikhulupiriro kuti akhulupirire ndipo Ambuye wathu akanati atembenukireko pamene chikhulupiriro chawo chikanati chimukhudze iye ndipo amakhoza kutembenuka ndi kuwawuza anthu kuti panali zinthu zina zake zolakwika ndi iwo zomwe iwo anali atazichita ndi kuti iwo apite ndi kuti achiritsidwe kapena kupita kukachita china chake kukakonza china chake kapena china chake ife tikudziwa za mkazi wa pachisime ndi mkazi wa vuto la magazi ndi wochuluka kwambiri Bartimeyo wa khungu omwe chikhulupiriro chawo chinamukhudza iye ndipo usiku uno iye akadali wansembe wamkulu wakuvomereza kwathu ndi basi wamkulu monga iye anali konse tsopano ife tiyenera kudzilola tokha kukhala antchito ake iye ali mpesa gwero la moyo ife ndife nthambi zomwe zimalandira moyo umenewu ndipo nthambi zimabala chipatso osati mpesa ndipo tsopano khristu amagwira ntchito kupyolera mu mpingo wake ndiyeno ngati ife tingakhoze kudzipereka tokha mwanjira yotero kuti mzimu woyera ukhoza kutenga ulamuliro wa thundu pa ife mu chikhulupiriro chathu mwa khristu iye adzachita chinthu chomwecho chifukwa ndi khristu ndipo ngati inu muli pano mlendo ndipo muli nafe pano kawiri kawiri anthu pano mukachisi mbusa wathu pano amakhala ndi pemphero la odwala amachita usiku uliwonse ndipo inu mumapemphereredwa ndi mbusa wathu wachisomo ndi wokondedwa mbale Neville mwamuna yemwe Mulungu amamumva ndi kumuyankha pemphero lake mbale Oman Neville ndi mbale Dan Rudden ndi abale enawo omwe amapemphera odwala ndi mbale Jackson ine ndikuganiza iye alipozungulira pano pena pake kuchokera ku mpingo wina wa paulongo uko mu Howard Park ndipo nthawiyi pamene tachulukana chomwechi ngati inu muti mungokhulupirira Mulungu chilichonse chimene inu muli kuchisowa ndipo ndinu mlendo ndipo ine sindikukudziwani inu inu mungomupempha Mulungu ndipo muone ngati iye sali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse muone ngati iye sangakhoze kuyankhula pomwe iye amakudziwani inu iye akudziwa chimene chili chovuta ndi inu chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita mkhulupirireni iye ndiyeno Iye adzakugwirisa ninu ntchito monga chida chimodzi ndine monga chinzake. Yesu anati Yohane Woyera 14:7, iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndizichita iye adzazichita nayenso. Tsopano chimenecho ichita chodzipereka. Tsono mawa ife tikuti tiphunzisa momwe iwe umakhalira chida chimenecho. Chimene Mulungu mzimu woyera umagwirira ntchito kupyolera mwa iwe. Ndipo chotero onani, iye anali Mulungu anali mulawira moto. Kenako iye anali anadzakhala mwa mwana wake Khristu Yesu. Tsopano mu mpingo wake kena iye ankatchedwa Atate, kenako Mwana, tsopano mzimu woyera ndi Mulungu kudzionesera iye yekha kwa dziko. Njira yokha yomwe iye angakhoze kulowera mu mpingo inali choyamba kufera mpingo kuti awuyeretse iwo, kuti iye akakhoze kudzionesera iye yekha kupyolera mu mpingo wake. Ndiye iye ananena mu Yohane Woyera 15, ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Mukuona, ndipo nthambi imangobala chipaso. Ambuye akudaliseni inu. Ndipo tsopano tisanatife kwa phunziro usiku uno. Ndipo ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika, kwa ine ndikuwaona anthu atayimirira, ndipo wina akutenga malo ake, ndiyeno winayo kukhala pansi kupitirira choncho. Ife tikuyesa zolimba kuti tipeze chilolezo kuti tizikhala pafupi wanthu 300 or 400 owonjezera. Koma amzinda akuoneka kuti akutiletsa ife pa ito, chifukwa ife tilibe malo okwanira kuyimikapo magalimoto. Ife tinapeza chilolezo kuchokera ku Indianapolis, ndiyeno mzindawu ife tiyenera kukhala ndi malo oyimikapo magalimoto. O, pamene ife tingayike wanthu anayi mkati muno, ife tiyene okhala ndi malo okwanira kuti aziyikapo galimoto kunja kuno. Ndipo malo oyikapo magalimoto awa pano kwenikweni ndi a mzinda, kotero mukuona iwo. Ndife chalichi chathu kuno tangokhala padzi limodzi kuchokera pa mzere wa mzinda. Ndipo kwenikweni msewu waukulu kwa chimene iwo unamangidwira kunja uko. Zona, wena ainu anthu anyamata ang'ono kuno timungamvetse izi. Koma pano kalero panali padziwe. Ndipo ine ndikukumbukira pamene ine ndinali mnyamata, ife tinkakwera kubwera pano. Ndipo ife tinkachita kupita mozungulira kunja uko mmunda ndikudzafika padziwe. Iwo anamanga msewu mozungulira kumene msewu kuzungulira dziwelo. Ndipo ine ndinagula malo awa pano tikupemphera pomwe apa pamene ilo lili. Ambuye anandiwuza ine kuti ndigule iwo pafupi zaka 30 zapitazo, kapena zaka 32 zapitazo. Ndi zimenezo ine ndikuganiza. Pomwe pano mudambo lalikulu kwambiri ndi udzu wakavalo wopitirira pamutu wanga. Ndipo ine ndinagula malowa mtengo wa $100.61. Ngodya ino pangodya pomwe pano ndipo ndinamangapo chalichi. Tsopano Ambuye akudalitseni inu, ine ndikufuna kuti ngati iyo ingatchedwe mfundo zina za kuwerenga zina mwa nkhani pa zolemba. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa omvera usiku uno pa phunziro la kukopa kwa wina. Ndipo ife tisanayambe kuyankhula kapena kuwerenga mawu, tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndi kuyankhula kwa mlembi wa mawu. Ndipo tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndi mitima yathu nayonso mu kulemekeza kwake koyera. Ine ndikudabwa ngati alipo wena usiku uno akanati akhale ndi pempho lomwe iwo likutentha pa mtima wawo, kuti iwo akanati angokweza dzanja lanu pamaso pa Mulungu ndi kunena mupemphero lanu. Ambuye Yesu, ine ndili ndi chosowa, yankhulani kwa ine usiku uno. Ndichizeni ine, ndipatseni ine zosowa zanga za chuma kapena chilichonse chimene icho chili. Iye amapereka zosowa zathu zonse. Mulungu akudalitseni inu. Pafupi 54 mphambu 54 pazana awosonkhana. Atate wathu akumwamba, ife tili kukuyandikirani inu. Tsopano pamene ife tikusiya kachisi wang'ono uyu wadongo yemwe ife timakhalamo, ngalawa yaing'ono iyi yomwe ikupalasa ulendo wakachetechete wa moyo ndi chikhulupiriro, ife tikubwera mmwamba pamwamba pa Marasi, Jupitala, Vinasi, mwezi, nyenyezi, njira ya mkaka, ndikufika tsopano mwachikhulupiriro pa mpando wachifumu wa Atate. Tikumuona atakhala pamenepo manja ake olatsidwa ndi mapazi wake.
Mulore magazi amene otsopano apange chitetezero pamene ife tikuyala mphaso zathu paguwa la golide pozungulira mpando wachifumu wake. Ife tikukuthokozani inu choyamba chifukwa cha Yesu yemwe anapangisa zinthu zonse izi kutheka kwa ife kupyolera mu chikhulupiriro chathu zomwe ife tikuti tizipemphe. Inu munaona manja, inu munadziwa chomwe chinali kugunda pansi pa mitima ya wanthu. Ndipo ine ndikuyala chikhulupiriro changa mbuye pa nsembe mu guwa la golide lalikulu la Mulungu pamene lubano likuotchedwa tsiku ndi tsiku. Ine ndikupemphera kuti inu mumve ndikuyankha mapemphero awo Atate. Perekani kwa iwo zokhumba za mtima wawo. Ndipo tsopano pamene ife tasonkhanira Ambuye usiku uno kukusonkhana kutatu uku, ife tili muno mu nyumba yotentha iyi usiku uno osatikwa cholinga china koma kuyenda kwa pafupiko ndi inu. Kudziwa choti tichite Ambuye, choti tichite. Monga mneneri ananena, iwo amene ayembekezera pa Ambuye, iwo adzawonjezera mphamvu zawo. Iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko ngati mphungu. Iwo adzathamanga ndi kusakhala otopa. Iwo adzayenda ndi kusafowoka. Ambuye, tiphunziseni ife momwe tingamayembekezere. Tidatha kupempha ndipo tikhale nacho chikhulupiriro chodziwa kuti inu munamva. Ndipo mu nthawi yanu yomwe yabwino, inu mudzatumiza yankho lathu pansi pa makwerero a golide kuchokera ku makonde akumwamba kupita mmoyo wathu omwe. Ndipo ife tidzalandira zimene ife tikuzipempha chifukwa ife tikukhulupirira izi. Dyeretsani makutu athu usiku uno kuti timve ndi mitima yathu kuti tilandire. Ndipo mulole pamene msonkhano utha, mulole ife tinene monga awo amene anabwera kuchokera ku Emau, kuti mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amalankhula kwa ife munjira yonse. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge usiku uno gawo lalemba lopezeka mu buku la Yesaya. Mawa mudzakhale osimikiza ngati inu muli ndi pepala. Ine ndikufuna inu kuti ine ndidzakhala ndi chojambulidwa pamwamba pano kapena bolodi lakuda kuti ndikhale ngati kujambulapo phunziroro. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzimvese zimenezo ngati inu kuli kotheka kuti mungakhoze, chifukwa inu mukhoza kukawerenga izo mukakakhala mutafika ku nyumba. Yesaya muli wa 6, ine ndikukumba kuti ndiwerenge ndime pang'ono kuchokera kumutu kuti ndijambule nkhani ya usiku uno. Mu chaka chimene mfumu Uziya anafa, ine ndinaonanso Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa mmwamba, ndipo ulemerero wake unadzaza kachisi. Pamwamba pa iwo panayima aserafi, mmodzi aliyense anali nawo mapiko asanu ndi limodzi. Ndi awiri iye anadziphimba nkhope yake, ndipo ndi awiri iye anadziphimba mapazi yake, ndipo ndi awiri iye anali kuwuluka. Ndipo mmodzi anafuwulira kwa mnzake ndipo anati, "Woyera, woyera, woyera ali Ambuye Mulungu wa makamu. Dziko lonse lili lodzaza ndi ulemerero wake." Ndipo nsanamira yakachisi inasuntha pa liwu la iye yemwe anafuwula. Ndipo nyumbayo inadzaza ndi usi. Ndiye ine ndinati, "Kwatsoka ndili ine, pakuti ndine wothedwa. Kwa ine ndili munthu wa milomo yosayera, ndipo ine ndimakhala pakati pa wanthu a milomo yosayera. Pakuti maso anga aona mfumu, Ambuye wa makamu." Ndiye anawulukira mmodzi wa serafi kwa ine, ali nalokhala la moto mudzanja lake, lomwe iye anali atalitenga ndi mbaniro kuchokera pa guwa. Ndipo iye analiyika ilo pakamwa yanga ndipo anati, "Taona, ili lakhuza milomo yako, ndipo kusaweruzika kwako kwachotsedwa, ndipo tchimo lako latsukidwa." Pameneponso ine ndinamva liwu la Ambuye likuti, "Ndi ndani yemwe ine nditi ndimutume, ndipo ndi ndani atatipitire ife?" Iye ndinati, "Ine, ine ndili pano, nditumeni ine." Uku kuli ndithudi kutengeratu pamene ife tikuganiza za chomwe chili tita ndhauze pamene ife tizipunzira masombenya awa a Yesaya ndi ine nthawi zonse ndamukonda Yesaya iye anali mmodzi wa aneneri akulu Yesaya analemba Baibulo la thunthu alipo mabuku makumi asanu ndi amodzi mbambo asanu ndi limodzi mu Baibulo ndipo Yesaya analemba mitu makumi asanu ndi amodzi mbambo asanu ndi limodzi iye akuyamba ndi chiyambi cha chilengedwe mkati mwa buku iye akubweretsamo chipangano chatsopano ndi Yohani Mʼbatizi ndipo pa mutu wa 56 ndi 60 iye akutsirizira mu zaka chikwi zopambana Genesis kupyola chipangano chatsopano mpaka mu chivumbulutso mwamuna wamkulu anali Yesaya uyu potsiriza anafa monga wofera pansi pa chilango chachikulu munthu aliyense wodzazidwa mzimu wa Baibulo anafa kapena anazunzidwa pansi pa boma la Feduro. Mmodzi aliyense wa iwo yemwe inu mungakhoze kumuganizira Mose anati Hebri ndi Danieli ndi Yesaya. Yesaya anatekedwa mziduswa ndi macheka. Ndipo mpaka mmusi Yohane Mʼbatizi mmodzi aliyense wa atumwi Yesu mwini wake wonse anafa pansi pa chilango chachikulu kapena chilango chochokera ku boma la Feduro ndipo malingana ndi momwe zinthu zikunjikirana pakhala pali maumboni ena atawonjezekeredwa kwawo limodzi la masiku awa mwaona ndipo ngati inayamba yakhalapo nthawi yomwe ife tiyenera kumamatirana limodzi tsopano ine ndikulingalira inu mukumva za msonkhano umene uli kuchitika mu Roma ndipo ife tili iwo ali ndi nthawi yayikulu kumeneko ndipo iwo akuti ayambisa chitsitsimuso icho chikhala chitsitsimuso cha dziko lonse zedi kubwerera kuphunziro ili ife tidzazipeza zimenezo mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri kuphunziro ili lakukhala ukukopedwa mfumu Uziya anali mnyamata wolisha iye analeledwa ndipo iye ankakonda kunja ndipo iye analamulira mu nthawi ya uneneri wa Yesaya. Yesaya anali nako kuphunzira kuchokera kwa mmodzi wa aneneri akulu ndipo ine ndikukhulupirira iye anali Zakariya kuti Yesaya anali nako kumvesa kupyolera mwa iye yemwe anali mneneri pamene Yesaya ankabwera poonekera ndipo Yesaya anayitanidwa ndipo iye anali mneneri. Aneneri sali wongo pangidwa ndi wanthu. Aneneri amabadwa ali aneneri. Tsopano ilipo mphaso ya ulosi yomwe imabwera mu mpingo yomwe wanthu amapereka ulosi. Ziwalo zambiri za thupi la Khristu zikhoza kuchita zimenezo omwe ali pansi pakudzoza. Koma mneneri amayikidwa mu mpingo ndi Mulungu wokonzedweratu kumphaso ya mneneri kapena mphaso yoti akhale mneneri osati wolosera. Tsopano ife tikupeza kuti mwamuna wang'ono uyu anatenga mpando wachifumu ngati inu mukufuna kulemba ena amalemba ndi 2:2 mutu wa 26 inu mukhoza kuwerenga pamene amanena kuti mfumu Uziya atamwalira bambo wake Amaziya iwo atamwalira pokhala munthu wolungama ndipo anali atatembenuka kuchoka kwa Ambuye ndipo anaphedwa ndi anthu ake omwe. Uziya anatenga ake kapena Uziya kanu anatenga malo ake ngati mfumu ndipo iye anakhazikidwa pa mpando wachifumu ndipo anadzozedwa pa usinkhu wa zaka 15 ndi chimodzi zakubadwa nyamata chabe koma iye anali mu mzere kuti akhale mfumu komabe pokhala kakhanda chabe ndipo iye anachita bwino. Baibulo limatiwuza ife kuti iye anali nawo bambo au Mulungu ndi mayi au Mulungu ndipo iye sakanakhoza kukhala china chilichonse komwe ndikukopa koteroko monga kukhala ali mnyamata wau Mulungu chifukwa icho chinakhala chili chimene chinali chitayikidwa patsogolo pa iye kwa nthawi yonse. Inu mukudziwa chimene ine ndikuganiza aliyense ali nalo lingaliro lake koma mmodzi wa akulu kwambiri ndipo mwa lingaliro langa president wamkulu kwambiri yemwe ife tinayamba takhalapo naye mu fuko lino anali Abraham Lincoln Tobano, osari chifukwa iye anali wa Republican, koma chifukwa iye anali chimene iye anali, mwamuna wa umulungu. Ndipo iye analeledwa, ndipo iye kuti atumikire mulungu. Ndipo iye anati ngati pali chilichonse chimene ine ndikufuna kuti ndiperekepo matamando, iye anati kapena moyo wanga unakopedwa naye, anali amayi au mulungu omwe anandifunzisa ine kupembera ndi kuti ndimudziwe Yesu monga mpulumusi wanga. Oh, banja lako ndi chimene iwe uli. Inu mukawalera wana wanu muchikhalidwe china chake. Iwo ali ndi 57 mphamvu zisanu ndi zitatu pazana, mwayi wabwinoko kuti akhale abwino kusiyana ndi umene iwo ali nawo ngati inu muwalera iwo mu njira yolakwika. Muleleni mwana mu njira yomwe iye ayenera kuti aziyendamo, ndipo pamene iye akula icho sichidzachoka kwa iye. Khalani oleledwa bwino. Aphunzitseni wana wanu kuti azichita molondola, kuti akhale woona mtima, kuti akhale wowongoka ndi achifundo, ngakhale pamene iwo ali mu sukulu. Tsopano nthawi zambiri wana amakhala ngati akusanzirana kwa wina ndi mzake ndi kuyesera kudzikanikizira njira yawo popitirira ndi sukulu. Koma inu mukudziwa, ine ndikuganiza ngati iwe utangoti uzizipeza izo iwe wekha. Ndiye ndicho china chake chimene iwe ukhoza kuyamikira pepala lako lokhoza bwino. Inu mukudziwa ngati iwe kuti udzakhale ndi mayeso tsiku lotsatira, malo momathamanga pozungulira usiku wonse kudzuka mmawa wotsatira ndikuganiza chabwino ine ndikakhala pafupi ndi wakuti iwo ndi anzeru, ndiyeno ine ndikatero ine ndikhoza kukakopera kuchokera kwa iwo. Ngati iwe ukanangoti ababa asanabwezere mayamiko pagome lakadzusa. Ngati iwe ukanangoti ababa mundikumbukire ine lero, ine ndikuyenera kukatenga mayeso mu chemistry kapena chilichonse chimene chili. Ndiye inu pamene inu mukupemphera ababa kuti Mulungu mdaliseni Yohane Maria mu mayeso awo lero, ine ndikuwuzani inu ilo likatembenuza mafunde. Kumbukirani, ife tikhoza kukhala nacho chimene ife tikufuna ngati ife tikanati tipembe mwachikhulupiriro tikukhulupirira. Yesu anati zinthu zonse zizotheka kwa iwo omwe ati adzakhulupirire. Inu simukhala nazo chifukwa inu simumapempha, ndipo inu simumapempha chifukwa inu simumakhulupirira. Iye anati pemphani mochuluka kuti chisangalalo chanu chikhoze kukhala chodzaza. Ine ndimakonda zimenezi. Kuphunzisa kwathu kolondola, nena chinthu cholondola, kuchita chinthu cholondola, kuganiza chinthu cholondola, nthawi zonse kukhala kuganiza molondola. Ndipo ine ndili nako kuyankhula kwakung'ono. Chita molondola, ndiyo ntchito yako kwa Mulungu. Ganiza molondola, ndiyo ntchito yako kwa iwe mwini, ndipo ndiwe woti kutulukapo wolondola. Iwe sungati ukhale ukupita kummawa ndi kumadzulo pa nthawi yomweyo, komanso iwe sungati uzikhala ukupita molondola ndi molakwitsa pa nthawi yomweyo. Zibe kanthu momwe iwe uganizira mochuluka kuti ukupita njira inayo. Ngati iwe sukuyenda molunjika kumadzulo, iwe suli kupita kummawa ngati iwe ukupita kumadzulo. Chotero mfumu yaing'ono iyi pokhala itakopedwa ndi bambo ake pamene iye anali mwamuna wang'ono, ndipo anaphunzitsa Israeli malangizo a Mulungu. Ndiyeno zonse mwakamodzi iye anatembenuka mu masiku ake otsiriza, ndipo ankaphunzitsa motsutsa Mulungu. Ndipo anthu ake omwe iye anaphedwa ndi anthu ake omwe. Izo zinkaoneka ngati ilo ikanakhoza kukhala phunziro lalikulu kwa Uziya pa izi. Koma ife tikupeza kuti pamene Uziya anatenga mpando wachifumu kuti iye anayamba kumene mu njira yomwe abambo ake anachitira, kubwera nazonso zinthu za Mulungu, kumubweretsa Israeli kubwerera kupembedza kwa Mulungu, iye anadzilimbikitsa iye yekha. Ndipo ine ndikufuna nthawi zonse kukhala wothokoza kwambiri kwa cha iye mu masiku ake aubwana, chifukwa iye sanasewere konse ndale zilizonse. Ngakhale ndale zikanakhoza kukhala zikumutsutsa iye, komabe iye anakhala molondola pa mzere wa Mulungu. Ndipo icho chinamundolola mneneri wang'ono wachichepere uyu mpaka iye anakhala wopambana. Iye anali chitsanzo kwa Yesaya mneneri. Ndipo Yesaya anapita kulinga kuti akakhale ndi iye nyumba yachifumu ya mfumu. Iye anamuyitanira iye mkati yanka mukonda Yesaya. Yesaya anali wang'ono na Yesu ndipo iye iwa anali mabwanawe pali modzi ndipo momwe mfumu imeneyo pamene iye amapita kunja uko ndipo iwo ena mwamuna andale amakosa kubwera mkati ndikuti ife tiyenera kuchita zakuti ndi zakuti mfumu Uziya choyamba ankafunsira Ambuye. Ambuye, kodi ndi chifuniro chanu kuti ife tichite izi mwakuti ndi mwakuti. Mulungu, tipatseni ife presidenti wonga ameneyo. Osati kokha chimenecho, koma tipatseni ife alaliki. Funani choyamba ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zinthu zina zonse zidzachita kuwonjezedwera. Tichi chiyenera kuti tinali kukopa kwakukulu chifukwa Yesaya ankamukonda iye. Kwa iye anaona kuti iye anali mwamuna wamkulu. Ndipo iye anayima njii ndi molimba kwa Mulungu. Ndipo inu mukudziwa nthawi iliyonse mumasiku amene ife tikukhala mowa mu zinthu zimene ife tikuzichita. Kumbukirani, anthu sikuti amayang'ana pa mʼbusa yekha momwe iye amaonekera amakhalira. Iye iwo amayang'ana naponso pa anthu wamba. Oh, momwe zilili zoyipa kwambiri pamene ife tiganiza za mpingo. Nthawi zina ngati mʼbusa ali wachipembezo china chake kapena mtundu. Ndipo bungwe ili likamutumiza iye ku mpingo wina wake. Ndipo nthawi zina manja mʼbusa ameneyo amamangidwa ndi bungwe limenelo. Ndipo munthu wang'onoyo akufuna kuti awatumikire Ambuye. Ndipo iye amaganiza wakhala aphunzitsidwa motero za njira yokha yomwe iye angakhoze kuchitira izo ndi pakutumikira bungwe lake. Ndipo ngati iye akanayimirira ndi kulalikira chimene mawu anena, mpingo ukanakhoza kumupotera iye achoke. Yeno iye amachita mantha, iye sakanakhala ndi mwayi ndiye kuti azilalikira uthenga. Koma chimene ife tikuchisowa mumaguwa lero ndi amuna monga Uziya anali. Zilibe kanthu chimene ndale za mpingo wake kapena ndale za china chilichonse. Iye ankasewera mwadzanja la Mulungu yola. Iye ankayembekezera mpaka iye atapeza pakuti atero Ambuye. Iye ankachita izi. Wang'ono, mneneri wang'ono ameneyo, nyamata wang'ono, wapafupi usinkhu wake, mkarimwa kachisi ndi iye. Iwo anali kugwada pansi limodzi ndi kupemphera, mopanda kukayika, ndi kupempha chifuniro cha Ambuye. Ndiyeno nkuchifanizitsa icho ndi malamulo a Baibulo. Ndiye ngati icho chinali chonse cholondola, Uziya ankachidutsitsa icho. Ngati icho sichinali cholondola, iye ankatsutsa ndale pa icho. Mulungu tipatseni ife ochuluka wonga amenewo. Ndipo chimenecho chinamudolola Yesaya chifukwa iye anabadwa ali mneneri. Ndipo Uziya anakhala wopambana kwa Yesaya. Inu mukuona iye anali chifukwa cha kwake kuyimira kwake kwa Mulungu. Iye anakhala wopambana mumaso a wolungama. Ndipo uko mwina kukhoza kuti kunalibe wolungama ochuluka kwambiri. Maona. Koma chinthu chimene ife tikufuna kuti tichite tikupanga moyo wathu kuwerengedwera kwa Mulungu. Wina wake akukuyang'anani. Ine ndinali kumunena wina wake tsiku lina mwaoyandikana nawo ena iwo anali ndi mpingo waukulu wachipembezo. Anali ndi phwando lalikulu la kwasakwasa kumusikulu. Ndipo iwo anali akuvina mpaka pafupi wanikoloko mmawa. Ndipo iwo anali akumunena wina wake yemwe amabwera kukachisi. Ndipo anali iwo anali woyera odzikubuduza omwe amabwera kumusikuno chifukwa ife tilibe chipembedzo. Ndipo momwe izo zinandipatsira ine mwayi. Inu mukhoza kungolingalira kokha chimene chinachitika. Koma chinthu cha icho chili tsopano anthu amenewo mopanda kukayika. Dona wang'ono ameneyo amene anapanga ndemangayo ngati iye akanadziwa kokha chimene chinali choonadi. Ine ndinali mumapiri masabata angapo apitawo. Ndipo kutali komwe pamene ine ndinali kubwera ku nyumba ife tinabwerera banja ndi ine kuti tikapumule pang'ono kumene ife tikupita kachiwira ambuye akalola sabata la mawa. Ndiyeno kumbuyo uko usiku umodzi ine ndinaona masomphenya. Ndipo iwo analiwo wokondeka mkazi wokongola ankaoneka mkazi wang'ono akuthamanga. Iye anali ndi dzanja lake apo. Ndipo iye anali akufa ndi vuto la mtima mkazi wokongola. Ndipo iye anagwa ndipo anali atapita. Ndipo mngelo wa Ambuye anati Tobano, pamene iwe uri umve ichi kumbukira. Iwe azikanena kuti iye anachita kudzipa, koma iye anafa muvuto la mtima. Ndipo iyo iri pafupifupi folokoloko. Kodala iwe kukangoti folokoloko. Ndiyeno, iye anandichokera ine. Ndipo ine sindinalidzuse bandalo muhema wang'ono wa ng'ombe kapena kumene anyamata olisha ng'ombe amakhalako kumene ife tinkapitako pobwerera uko kuti tikakuse ng'ombe. Ine ndinango asiya iwo agone mpaka m'mawa. Ndiyeno tsiku lotsatira ine ndinanena izi. Ndipo ine ndinati mkazi wina wang'ono wokongola kwambiri ndiwoti afa mwavuto la mtima. Ndipopa nsewu tikutuluka masiku awiri kenako apo izo zinabwera umo. Pa wairesi kuti abiti uyu ine zingakhoze kulingalira za dzina lake Monroe akaza Monroe ine ndikuganiza limeneyo linali dzina lake la pa sewero kapena chilichonse chimeneyo linali dzina lake lina la china chake ndipo iye anali adafa ndipo iwo anati iye anachita kudzipa tsopano izo sizikupanga kusiyana kulikonse kaya ine ndinena motuluka bwanji izo iwo azinenabe kuti iye anachita kudzipa koma mwanayo sanatero ayi iye anafa muvuto la mtima ndipo ngati inu mukanati muyang'ane iye anali ndi dzanja lake akuyesera kuti afikire ku foni ili mudzanja lake iye anali ndi vuto la mtima iwo anali mapirisi atulo anali pamenepo iye anali akuamwa iwo kwa mwezi mwaona kapena kuposa kuchokera mubotolo limenelo iye anafa muvuto la mtima ndipo iye anafa pafupi mbindi folo kapena paipi isanakwane folokoloko kwenikweni ndipo ine ndinawerenga zambiri ya moyo wake mu magazini momwe kuti iye anali mwana wa mchigololo ndi momwe kuti iye anali atatsuka mbale zambiri ndipo mayi ake ali kumalo a misala ndipo iye ankakhumba koma iye anali mkazi wa thupi langwiro kwambiri ine ndikuganiza mu dziko koma iye ankakumbira china chake chimene ndalama sizikanakhoza kugula ine ndinaganiza ine ndikukhumba ine ndikanafika kwa iye ine ndikudziwa chimene iye ankachisowa apo inu muli mwina mwake mamembala amipingo yotchuka yabwino kwambiri Hollywood yotchuka kumene kukongoletsa konse ndi zowala ziliko koma iwo ankawaona anthu amenewo iye amakhoza kuwaona kuti iwo samakhala moyo wosiyana kuposa umene iye ankakhala izo zimatengera kukopa izo zimatengera mphamvu yachiukisiro cha khristu pakati pa wanthu kuti aone kuti khristu sali choyimikidwa chitapachikika mu nyumba koma iye ndi chinthu cha moyo mumaonekedwe a mzimu woyera akukhala mwamuna ndi akazi akubweresa mtendere ndi kukondweretsedwa ndi chisangalalo ngati ife tikanakhoza kokha kufika kwa dona wang'onoyo iye asanalisiye dziko tsopano kukopa ife tikupeza kuti kuli moyo wa Uziya unamukopa mneneri uyu mpaka pamalo otero kuti ukiya Uziya kani anamanga makoma ndi kudzilimbikitsa iye yekha ndipo anatenganso malo ndi zinthu zomwe zinali za iwo kuchokera kwa Afilisiti ndi zina zotero mpaka kutchuka kwake kunapita njira yonse kukafika ku Igupto ndipo ine ndikukuwuzani inu mwambiri zonse za mafumu panalibe m'modzi mwa iwo kunja kwa Solomoni yemwe anafalikira chotero monga Uziya kwachiyani chifukwa iye anayika chitsanzo iye anakhala ndi mulungu zilibe kanthu chimene wanthu ake ankaganiza chimene wina aliyense ankaganiza chomwe andale ake omwe ankayesera kuti amukope iye iye anakhala molunjika ndi mulungu ndipo icho mulungu anamudalitsa iye ilo linali thandizo lalikulu kwa mneneri wang'ono uyu momwe mulungu amamudalitsira munthu yemwe adakhale woona ku mawu a mulungu tsopano iye mwina sati akhale wotchuka kwambiri koma iye akhala ali wodalitsidwa ndipo tsopano anthu ayenera kutenga kusankha kwawo kaya inu mukufuna kuti muzichita monga anthu enawo kapena inu mukufuna kuti mukhale wodalitsidwa ndi mulungu tsopano inu mukhoza kungotenga kusankha kwanu ngati inu muti muzikhala monga wena onsewo inu muzikhala wodalitsidwa ndi iwo koma inu mukatembenuzira zanu zokhumba zanu zonse kwa mulungu ndipo inu muzikhala wodalitsidwa ndi mulungu kotero inu muyenera kutero tsankhani inu tsiku lino yemwe muti muzimutumikira monga mneneri ananena nthawi zonse kumbukira mlengi wako choyamba nthawi zonse tsopano Kama pamene mfumu iyi inafika pamalo pokhala munthu wamkulu chotero ndi kumamukopa Yesaya ndi wolungama ndithudi a ufumu wake, iye anafika pamalo, iye anayamba kumvelera kutetezeka kwa yekha. Ndipo pamenepo ndipomwe inu mumapangira kulakwitsa kwanu. Pamenepo ndipomwe anthu ochuluka kwambiri wolungama amaluma fumbi la manyazi, amaluma fumbi la kugonjetsedwa. Ndi chifukwa chakuti iwo amayamba kumvelera otetezeka mwaokha. Iwo amayamba kuganiza kuti iwe wakhalira Khristu moyo motalika chotero kuti palibe kanthu chimene iye angapereke kwa iwe, iwe utenga kusankha kwako ngati uchifuna icho kapena ayi. Iwe uyenera kumapitiriza kumutumikira Mulungu. Zilibe kanthu chomwe iwe unali mbuyo zaka khumi zapitazo ndi chimene iwe uli tsopano. Mfumu inafika pamalo amene iyo inkaganiza mkati mwa iye mwini kuti iye anali atakwezeka pamwamba. Kunyada kunafika mu mtima wake. Ndipo ndi chimene chimachitika kwa ife ngati inu mungakhululukire kuyankhula uku, ndicho chimene chachitika kwa mipingo yathu konsekonse mu dziko. Iwo ndi anthu abwino mkati mmenemo, ena abwino kwambiri mu dziko amapita ku mpingo. Ine ndikuganiza abwino kwambiri mu dziko amapita ku tchalichi. Koma chinthu chaicho chili kachitidwe kabungwe kamakhala katakwezeka pamwamba. Ndicho chimene chinachitika kwa a Methodist, ndicho chimene chinachitika kwa a Baptist, ndicho chimene chinachitika kwa a Nazareni, kwa a Pilgrim Holiness, kwa a Pentecostite. Anakwezeka pamwamba odzifunira okha, ochita zaokha, onyada, mwakuti iwe sungali wauze kanthu. Mulungu sangakhoze kupeza njira yotalowere mu mitima yawo, ndi chifukwa iwo amakhala odziwa izo zonse, mwakuti palibe munthu wina angakhoze kuwawuza iwo chilichonse. Ndipo pakudzimangira okha mozungulira kulingalira ndi abale, iwo amadzimangira okha mozungulira chikhulupiriro chawo. Ndipo pamene iwo atero, iwo amamusiya Mulungu mbuyo. Ndicho chimene chimachitika kwa madokotala pamene iwo afika pochita zaokha, mwakuti iwo sasowa thandizo lililonse lochokera kwa Mulungu. Ndi pamene ine sindili mmodzi, sindifuna mmodzi azikusitsana ndi ine. Pamene iwe umusiya Mulungu kunja kwa chilichonse, iwe basi ine ndikufuna iwe undisiye ine kunja nanenso. Waona, chifukwa iwe uyenera nthawi zonse kukumbukira Mulungu choyamba iye anali atakwezeka pamwamba. Chotero ambiri lero inu mutenge banja la wanthu lomwe liti liyambe kupita ku tchalichi. Ndipo Mulungu alichiza banja laling'ono limeneli, iye awadalitsa iwo ndi kuwapatsa iwo mzimu woyera mu miyoyo yawo. Ana ang'ono ali kupemphera pozungulira gome, iwo kukhala kumapemphera asanapite kokagona. Mayi ndi bambo lumikizana manja ndi kumapemphera. Ndipo malingana ngati iwo azipitirira monga chomwecho, iwo adzakhala monga banja. Koma inu mwalole iwo apeze chinthu choyamba, inu mukudziwa iwo analibe kalikonse chiphakasana galimoto chakale mwina mwake akukwera pozungulira mu icho kapena mwina mwake akuyenda. Potsiriza iwo apeza galimoto yabwino, nyumba yabwinoko. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa ndiye iwo amafuna kuti afike ku chimene iwo dziko limachitcha kalasi yabwinoko kuti aziyanjana nalo. Iwo amasunthira ku malo osiyana. Ndipo mkati mmenemo iwo amapeza kuti iwo amakhala okopedwa ndi kukopa kolakwika. Inu muyenera nthawi zonse kumakhala kumene ufumu wa Mulungu uli ndi kumene ulemerero wa Mulungu ukusanulidwirako. Khalani kumene inu mungakhoze kukhala mukudyetsedwa mwa uzimu usana ndi usiku. Ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa kusiyana kumabwera mu nyumba ndi chidziko. Ndipo iwo amakhala atakwezeka pamwamba. Uziya analira zimenezo, iye anali atakwezeka pamwamba kunyada kochuluka. Ndipo tsopano ife tikuona chimene iye anayesa kuchita. Tsopano chimene kwenikweni chinamugwira iye pamene iye anali atakwezeka pamwamba mu mtima mwake, ife tikuwuzidwa mu Baibulo mu mbiri ya 26, ife tikupeza 2:26. Feri kupeza kuti iye anapita kukalowa mukachisi wa Ambuye ali ndi chofukizira mu dzanja lake kuti akawotche lubano kwa Ambuye. Ndipo pamene iye anatero, mtumiki wa kachisiyo ndi atumiki ena 73 anamutsatira iye, ndipo anamuwuza iye, Musati muchite zimenezo. Inu mukulakwitsa. Inu sindinu mtumiki. Inu ndinu mfumu. Osati mtumiki. Ndipo iye anali wokwiya. Ndipo iye ananyanyuka. Ndipo mkwiyo wake unafika patali ndiye. Ndipo iye anayasa zofukizirazo kuti apite muli monse. Ndipo Mulungu anamukantha khate pa iye apo. Pomwe pamene iye anali atayima. Pamenepo mukukwiya kwake. Ndipo iye anafa wakhate. Iwo anachita kumutengera iye kunja kwa kachisi. Apo ndi pamene ife tikufuna kunziro tsopano. Ngati munthu uyu yemwe Mulungu anali atamudalitsa mwa muyezo wake. Koma iye sanali wokhutisidwa ndi zimenezo. Iye ankafuna kuti atenge malo a munthu wina wake. Iwe sungakhoze kukhala kanthu monga munthu wa kongeresi. Apso, inu mukumukumbukira iye mmodzi yemwe anali wolumala kwa zaka 50 ndi amodzi mphamudzi 5 ndi zitatu ndipo anachititsidwa mu msonkhano kunja uko inu mukudziwa iye anali munthu wa kongeresi wa ku United States. Iye anati iwe sungakhoze kukhala kanthu kamene iwe siuli kotero izo pafupi zoona. Iwe uyenera kuti ukhale mukuitana kwako kumene Mulungu anakuitanirako iwe. Tsopano motalika momwe iye anangokhala ali mfumu ndipo iye anali mdaliso kwa anthu pokhala mfumu. Koma pamene iye anaganiza kuti iye anali mtumiki ndiye iye anaganiza chifukwa Mulungu anali atamdalisa iye. Iye akanakhoza kukhala chilichonse chimene iye ankafuna kuti akhale. Koma iye anali mdaliso kwa anthu monga mfumu. Koma osali mdaliso iye anakhala tembelero pa iwo pamene iye anayesera kuti atenge malo a mtumiki. Ndipo ife tili ndi zochuluka za zimenezi. Aliyense akufuna kuti autenge mpira. Mukuona pamene inu mukusewera masewero a mpira pamene iyo ili nyengo ya mpira wa miyendo. Chinthu chimene ife timafuna kuti tichite tichili aliyense kuyesera kuti autenge mpirawo. Chokera kwa munthu yemwe ali nawo iwo ndikuyesera kuti umutetezere munthu ameneyo. Kumuteteza iye kumulola iye kuti aduse nawo. Ife tikuyesera kuti tipange chigoli. Aona. Koma inu mungakhoze kulingalira mfumu yosaphunzitsidwa chotero kuti itapeza munthu mmodzi munthu wawo yemwe ali ndi mpira akuthamangira kogoletsera kwa bwalo. Ndiyeno m'malo moyesa kuti umugunde mdani achoke kwa iye gulu lomenyana nalolo kuti amulole munthu wawo yemwe ali nawo mpirawo athamange nawo iwo. Munthu aliyense akuyesera kuti autenge mpirawo kuchokera mudzanja lake. Kandi inu ndinu woti mugonjetsedwa. Ndipo lero ife tili ndi chinthu chomwecho pamene ife tiona Mulungu akubwera poonekera ndipo akuti adalise chinthu china chake. Tiyeni indi sadali wonse atalikire kwa icho. Tiyeni tigwiritse ntchito kukopa kwathu monga otchinga osati othamanga. Otchinga omwe amamuteteza wothamanga. Timulola iye autenge mpirawo kudusa nawo chifukwa palibe wotsu. Chonse chimene inu muyenera kuchita ndi kupitirira kuthamanga. Ndipo ife tiyenera kukhala otchinga. Ine ndimayankhulira mu dziko monse inu mukudziwa. Amuna malonda authenga wonse kuzungulira dziko kukonza machaputala. Ndipo osati kale litali pamene ine ndikukhulupirira ndiko kunali ku Kingston, Jamaica. Pamene iwo anali ndi Castro ndi onse aiwo kuntunda uko pa msonkhano umenewo. Kapena ife tinali kumeneko kumalo ake ndimomwe mwezo zinalili. Ndipo olemekezeka akonse kuzilumba zonse anali kumeneko. Ndipo amuna amalonda amenewo anali kuyesera kulalikira uthenga. Iye wachoka pa malo ake. Ife alaliki timakhala ndi nthawi yovuta mokwanira kuti tizike izo pa muyezo. Ndipo iwo amagwiritsa ntchito kukopa kwakung'ono kumene iwo angakhoze kukupeza. Ndikandale kakang'ono kalikonse njira iyi ndi njira iyo ndikuzika izo posokonezeka kwambiri mwakuti iwe tudziwa choti uchita. Nthawi zambiri ku mumpingo mpingo waung'ono ukhoza kukhala ndi chitsimuso chili kuchitika. Wina wake angafune kupita kunja kuno ndikukatsogolera msonkhano wa mapemphero. Ndiyeno iye amakhala ndi lingaliro losiyana kuchokera kuchimene kwenikweni baibulo limanena. Koma iye akukhulupirira izo mwa njira iyi muli monse. Ndipo iye amayamba kukopa ndi kuwakokera wena kuchokera ku ilo. Chinthu choti uchite chili kuteteza uthenga uwu omwe iwo ukuyendera. Khala limodzi nawo iwo ndipo bwetsera chilichonse kutali kuchokera kwa iwo ngati ife tili tikawoloke konse mzere. kwa magolo. Ndipo ine ndinati abale, pali china chake cholakwika. Inu anyamata, ndinu amuna amalonda. Malo yamba, inu simumamvesa mafikidwe. Inu simumamvesa mafikidwe akutumiki. Kwa utumiki, ndi mbaso yaita nidwa, ndi mulungu. Mulungu waika mumpingo. Choyamba dulu. Aneneri, apunzisi, alaliki, ndi abusa. Mulungu anawaika iwo mmenemo, pochitisa ungwiro, mpingo. Hamuna malonda, ayenera kumachitira umboni. Akazi, mkazi wa nyumba, zilibeka ndungari muli wa nchito, mnyumba ya wina wake, tijikirani umboni. Tikani chini jose jimene nukunga koze, tifuacha ufumu. Koma msari kose mziba ilamu malindari wanu anu, timbo nenani, chimene utenga kunena, nipokarani, mkupiti ila basokoro maona. Yeno mwina maga inu, mga kalenago kukoba kuina. Chabu ino, msari mwiasele kudi, mzira likira, sopano, mpaka mulungu, inu mudziwa, akakuita nani? Ingo kalani kumene ndi chimenecho mboni wanu. Chifanga inu simudelo, inu mukalowa mugulu lolakwika, ndiyeno inu mudzasokoneza chilichonse zimenezo. Ndipo izo zimamukondweresa Mulungu komwe. Izi zikutsimikizira izo pano. Pamene mfumu iyi, tsopano pamene iye anadzudzulidwa, ndikuzidwa zoona ndi mtumiki wa nyumbayi. Ndikuyesa kuti amuuze iye kuti iye anali kulakwitsa kuti Mulungu anayitanira izo obadwa kuchokera kwa Aroni wokha ndipo iwo anali wopatulidwira kutumiki umenewo wokha chochonse chimene iwo anali wotazichita iwo anali wopatulidwira kuchimenecho ndipo mfumu tilibe kanthu momwe iye anali wolungama kapena mochuluka chotani Mulungu anali atamudalitsa iye iye anali wopanda ufulu kuti awotche lubani. Iye anali akutenga malo awo ansembe ndipo iye sayenera kuti azichita zimenezi ndipo pamene iye anadzudzulidwa iye anakhala wokwiya mkwiyo wake unakwera mmwamba ndipo pamene kukwiya kwake kunakwera mmwamba khate inaonekera mu nkhope yake iye anakhatamira ndi khate yeno iye anagwesa chofukizira ndipo anathamanga kutuluka nyumbamo maona kuyesera kuti amusanzire munthu wina wake ife tisati tizichita zimenezo. Mukukwiya kwake iye anachita cholakwika ndipo iye anakanthidwa. Oh, ilo linali ndithudi phunziro kwa mneneri wang'ono uyu kuti aone tsopano zilibe kanthu momwe munthuyo analili wamkulu iye ankayenera kuti azikhalabe mukuyitanidwa kwake. Ine ndikuzindikira kuti izi zikujambulidwa ndipo ine ndikudziwa kuti izo zitero zimapita konse konse mu dziko uko ku nkhalango ndi akafula ndi chinthu chilichonse. Uthenga uwu pano usiku uno ukakhala utamasuliridwa mu zinenero. Koma ine ndikunena ichi ndi mtima wanga wonse, tingakhoze bwanji anthu ambiri akuti bwanji inu simukujowina makungwe ena ake? Chifukwa chiyani inu simukubwera uko ndi achipentekoste? Chifukwa chiyani inu simukubwera uko ndi gulu ili? Chifukwa chiyani inu simukungolola zinthu zazing'ono izi zizipita? Ine ndingakhoze bwanji kuchita izi? Ine ndiyenera kukhala ndi uthenga umenewo pamene mngelo wa Ambuye anaonekera uko pa mtsinje mukuwala kuja kumeneko monga ino mukukuona. Ndipo pamene izo zasimikiziridwa ndi boma ndi kwina kuli konse ndi sayansi kafukufuku wa sayansi kuti ndizoona, iye anandiuza ine kuti ndikhale ndi mawu awa. Iye ine ndingakhoze bwanji kusinthanisa iwo ndi kachikhulupiriro? Ngati amuna amenewo ali kunja uko akuti azichita zimenezo, asiyeni iwo azichita izi. Koma ife tayitanidwa kuti tizilalikira mawu. Musati munyengerere, imbani pa mawu. Kotero tsopano inu mukuona chifukwa chomwe chili chinthu chootsa kuti uyese kunyengerera ndi kumachita chinthu china kake kapena kuyesa kukhala wokwezeka pamwamba mwa iwe mwini. Ndikunena o ine ndikakhoze kuchita izi ndikupanga ndalama zochulukirapo. Ine ndikhoza kuchita izi ndipo abale onse adzagwirizana nane. Ine ndikhoza kunyengerera pa mawu awa ndi mpaka makumi asanu ndi anayi mbamu asanu ndi anayi pa zana atumiki adzatembenukira kumeneko. Izo ndi zabwino, izo zili bwino. Ndipo ine ndikudziwa tsopano ambiri a iwo amazitcha ndi chiyanicho? Mikate ndi nsomba. Waona anthu akuchizidwa ndi kuzindikira za mmitima ndi mphamvu ya Mulungu ndi zina zotero zikuonetseredwa. Iwo amakutengera iwe kumeneko kuti ukatenge misonkhano ndi kuti uwatengere anthu mipingo yawo ndi zinthu. Koma pamene izo zifika pakugwirizana pa mawu, iwo amachoka kwa iwo. Maona iwe sunga koze kuchita zimene khala ndi mawu tsopano ili linali phunziro kwa mneneri wang'ono uyu kuti palibe kanthu chimene iye ankayesera kuti akhale iye ayenera kukhala mukuyitanidwa kwake omayi iye anaphunzira do dongosolo la mulungu kwa munthu dongosolo la mulungu kwa munthu ndilokukhala mu malo ake dongosolo la mulungu kwa akazi ndilokukhala mu malo awo nawonso inu simungakhoze kutenga malo a mwamuna ndiwakuyesera kuti azichita zimenezo koma musati muchite zimenezo mwamuna asati atenge malo a akazi asati azivala monga akazi ndipo akazi musati muzivala monga amuna baibulo limati ndi cholakwika kuti uzichita zimenezo baibulo limati mkazi yemwe amavala chovala cha kwa mwamuna ndi nyansi pamaso pa mulungu ndi tembelero waona koma tsopano iwe sungathe kusiyanisa nkomwe wina kwa mzake waona tsopano iwe uli uzichita modani koma kungazitchula mothusa izi zabwino ndiye pamene iwe uchita izo kodi inu munaona lamulo la bwalo la milandu ili sabata lino mu Indiana nchamanyazi bwanji kuchepera zaka khumi ndi zisanu zapitazo banja kuno mu Port Fulton ine ndikuganiza ena a banjalo ali muno usiku kuno ku Port Fulton iwo anamutumiza msungwana wang'ono kwawo kuchokera ku sukulu chifukwa chovala kabudula ku sukulu ndipo ku sabata lino iwo akuyesera kumusumira ndi kumuchosa ku sukulu ndipo iwo achita zimenezi msungwana wang'ono yemwe akukana kuvala kabudula tavuta ndi chiyani ndi fuko lathu ine ndimaganiza ili linali dziko la ufulu ine ndimaganiza ife linali ndi ufulu ufulu wachipembedzo bambo uyu anayimirira ndipo anati ndichotsutsana ndi chikhulupiriro chathu chachipembedzo kuti wana wathu azivala kabudula msungwana wathu wang'ono kwa khumi ndi zisanu ndi chimodzi kwa usinkhu wa zaka khumi ndi zisanu ndi ziwiri kuti azivala makabudula ndichotsutsana ndi chikhulupiriro chathu chachipembedzo ndipo iwo sana zisamale ndipo anamutosa mwanayo ku sukulu ine ndamva kuti aliyense yemwe sati avomereze ndi kubwera mu mgwirizano wa dziko lonse wa chiyanjano ichi umene iwo akuyesera kuti awuyambise kuti awuyike ndi kulumikiza mipingo yonse palimodzi titaganya cha mipingo kuti wonse amene sati abwere mmenemo ndikuyenjana nacho icho iwo akuwakonzera iwo kamalo kakang'ono iwo akuti awatumize iwo kwa Alaska inu mwina muzikonzekeratu nyengo yozizira chifukwa izo zikuonenga ngati zikubwera kotero ndi chamanyazi bwanji benzi langa la utali wa moyo Jim Poole mwana wake wayima pano usiku uno ine ndimakhumba abambo wake akanati angobwera ndikudzaona chimene mwana wawo wachita ndipo ife tinali kuyankhula lero pakuyankhulana kwa pa telefoni ndipo iye anali kuchitira ndemanga zokhudza ine ndikukhulupirira wochitira ndemanga kapena wina wake ine sindikukumbukira basi ndani yemwe uyo anali tsopano koma anati izo zinkakhala kuti kuli wanthu achimeleka anali kusamba kamozi pa sabata ndikupembera tsiku lililonse ndipo anati tsopano iwo amasamba tsiku lililonse ndikupembera kamodzi pa sabata ine ndikukhulupira ine zikanakhala bwino ndikhale wopanda kusamba koma zikungosonyeza momwe ife tagwera chachitika nchiyani kwa fuko iyi pafupi zaka zisanu zapitazo ine ndinali mu Ohio ndipo ine ndinali ndikuchitisa msonkhano ku mtunda uko ku ndichiyani dzina la malo amene aja kumene ine ndinali nawo iwo kunja uko pa chijachi tatakwa ndipo ine ndinali kumvetsera kuonetsa kwa nkhani mu hotelo ndipo iyo inati duwa la ufulu lafa madzulo ano mu bwalo la milandu muno mu Ohio anthu achiamish iwo samakhulupira mukutumizanawo ku sikulizi za aliyense iwo ali nawo masukulu awowawo ndipo mwoyandikana nawo ena ake awa kumenezi zinali ndipo analibe masukulu apamwamba aliwonse ndi lamulo la Ohio ndi Indiana ine ndikuganiza lamulo la fuko kuli wana wonse ayenera kumapita ku sukulu mpaka iwo atafika khumi ndi zisanu ndi chimodzi ndipo bambo uyu anali ndi ana awiri mnyamata ndi msungwana omwe sanali khumi ndi zisanu ndi chimodzi ndipo iwo amakana kuti awatumize iwo kumasukulu aliyense kumene iwo amaphunzisa maganizo a Darwin kuti munthu anapezeka kuchokera ku selo imodzi kukhala nyani ndichochonse chimene iye ali Dinyani wa ulemelelo basi ndi. Ndipo chotero iwo sanali kugwirizana nazo zimenezo. Ndipo iwo sanali kuwalola nawo kuti azimva zimenezo. Ndipo kotero mabwalo a milandu anawakokera iwo mkati. Ndipo oweruza wodziona ngati wanzeru wang'ono uyu ananena kwa bambo wamkulu wachikalambire ndi mayi ali ndi tsitsi lake lodula pa mphumi ndipo atavala maovololo. Iye anati, bwana, boma ili la Ohio li ndi lamulo limene limanena kuti anayenera kumapita ku sukulu mfikira ali wa khumi ndi zisanu ndi chimodzi. Ndipo anati, inu mukukana kuti muwatumizana anu, kodi inu muyankha chiyani? Iye anati, wolemekezeka bwana, ine ndikulemekeza malamulo a boma lokondeka ili mmene ine ndili mbadwa. Iye anati, koma ife tinabwera kuno takasapitazo makolo wathu akalewo chifukwa cha ufulu wachipembedzo. Ndipo ndicho chifukwa ife tili kuno, chifukwa cha ufulu wachipembedzo. Chipembedzo chathu chimatiphunzitsa ife kuti ife sitimakhulupirira kuti ife timabwera kuchokera ku zinyama kuti tikhale munthu, kuti ife timakhulupirira kuti ife tinalengedwa mu chifaniziro cha Mulungu. Chotero ndichotsutsa zikhulupiriro zachipembedzo zathu kuti tiziwatumiza wana wathu ku sukulu zomwe zimaphunzitsa zoterozo. Chotero ife tilibe sukulu ya pamwamba iliyonse kuno kuti wana wathu azipitako. Ndipo sichifukwa chakuti ife sitimakulemekezani inu, ife timalemekeza chimene inu mumakhulupirira. Koma kwa ife, ife sitimakhulupirira zimenezo, ndipo ife sitikufuna kuti izo tiziphunzitsidwa kwa wana wathu. Iye anati, inu mwina muwatumiza ana anu ku sukulu kapena inu ndi akazi anu mukatha zaka ziwiri mu ndende ya boma. Anati, lingaliro lanu ndi lotani? Iye anati, mayi ndi ine tikatha zaka ziwiri. Ndipo iwo anatembenuka kuyamba kupita panja. Oweruza wakaleyo ayenera kuti anamvelera kutsutsika pang'ono. Kotero iye anati, kumbukirani, kodi baibulo lanu silimati mpaseni Kaisara zomwe zili za Kaisara? Ndipo bamboyo anatembenuka mozungulira. Ndipo iye anati, ndipo kwa Mulungu. Mwamuna wa pa news anati, chabwino ndiye ufulu. Ndipo oweruzayo anati, ine ndikuweruzani inu zaka ziwiri. Iye anati, ndiye ufulu, duwa la ufulu lafa mu chipinda cha milandu icho madzulo ano. Kuwonjezerapo, achidankari kapena achiamishikani, zibe kanthu momwe iwo alili achilendo, iwo amakhulupirira mukhala moyo woyera. Ndipo palibe umboni mmodzi uliwonse mu United States kumene iwo anayamba khalako ndi kupanda makhalidwe kwa wana. Palibe munthu mmodzi, mwana mmodzi kuchokera ku chipembedzo chawo anayamba wakhalapo ndi kupanda khalidwe kwa wana. Asiyeni iwo akhala chilendo chilichonse chimene iwo akufuna kukhala, iwo amaleledwa bwino. Ine sitikuwatsutsa iwo, koma mvetserani, duwa linafa pamenepo nthawi yomweyo, koma pafupi maminiti khumi ilo linatsitsimuka kachiwiri. Woyimira kuweruza onse iwo anakankhira kumbuyo mabuku awo ndipo anati, ndiye ife tikusiya ntchito yathu. Ifangani iwo akuphwanya ufulu wa constitution uwo, iwo adzaphwanya ena onsewo. Kodi inu munazindikira tsiku lina pamene bishop wanzeru wachikulire wa chimethodist uja zomwe iye ananena za kunena pemphero lija mu mpingo mu sukulu umenewo sunali mpingo wa methodist? Bishop amene uja anali wanzeru mokwanira kuti adziwe zimenezi. Limeneyo linali gulu lina poona momwe iwo angapitire patali kuti alikakamizire pemphero lina lake mu sukulu. Ngati iwo ati apambane pa limenelo, iwo apambana pa linalo mwansanga basi momwe iwo angathere. Iwo akufufuza mpaka uliwonse umene wangakhoze. Musati mudandaule, iwo aupeza iwo. Oh, ife tikufuna mtanda, ife tikufuna Khristu tsopano pamene ife tingathe. Musati mukopedwe ndi munthu yemwe mwina mwaka angakhoze kutumiza chakudya zambiri kumeneko. Musati mukopedwe kuchokera kwa munthu yemwe angakupaseni inu makina abwinoko kuti muzikweramo kapena nyumba yabwinoko kuti muzikhalamo ndi kugulisa maufulu anu obadwa nawo kwa Khristu. Musati muchite zimenezo, yenyani zomwe inu mukuchita. Nthawi zonse muzimutsatira mmodziyo yemwe amakopedwa ndipo amayimirirwa kumbuyo ndi Mulungu yemwe inu mukudziwa chomwe Mulungu ali ndi iwo. Musati mutsatire kukopa kola kwika. Inde chabwino, musati muyesere kutenga malo awina wake. masomphenya pakachisi yanaona pa mpando wachifumu mulungu atakwezeka pamwamba mulungu ali kukwezedwa pamwamba tsopano inu mukuona mfumu iyi yomwe yanali atapanga chitsanzo pamaso pa Yesaya ndipo Yesaya anaona kuti mfumu imeneyo mwansanga pamene iyo inachoka pa kuitanidwa kwake mulungu anamukantha iye ndi khate ndiye Yesaya anaganiza ndiyenera kuchita chiyani ine Uziya anali atafa iye anali atatsamira kwambiri pa mkono wake ndipo iye anaganiza kuti iye anali atathedwa iye akanachita chiyani moyo iwo omwe unali utamuchokera mwa iye pa chotero mneneri wang'onoyo anachita chiyani iye anapanga ulendo wake wopita kukachisi kuti akapemphere iye anagwera pansi pa guwa ndipo analira mogweza nthawi zina mulungu amalola zozidalira zomwe kuti zigwetsedwe kuchokera pansi pathu nthawi zina iye amalola matenda tikanthe iye amalola zokhumudwisa kupereka kwa mitha titikanthe nthawi zina iye amachita zimenezo kuti akutengere iwe pamene iwe ukanati ukopedwe ndi uthenga khalani anzeru mokwanira kuti muchigwire icho musati mukhale wopusa mokwanira kuti muyende kuchoka kwa icho zindikirani Yesaya anadziwa kuti iye ayenera kuti apeze china kake chosiyana chotero kodi iye anachita chiyani iye anapita kukachisi iye anakwezera mmwamba manja ake ndipo iye analira mokweza kwa mulungu ndipo iye anagwera mumasomphenya ndipo pamene iye anagwera mumasomphenya iye anaona mulungu osadali pa mpando wachifumu pansi pano koma atakwezedwa mmwamba mwamba patali omay ulemerero wake unali kumutsatira iye ndipo ananyamulidwira mmwamba mpaka kumiyamba ndipo iye anaona mbuyo ndi mtsogolo kupyola mukachisiyo aserafi akuwuluka omay mserafi ndipo iye amatanthauza woyapsa mawu oti mserafi amatanthauza omwe ali pafupi ndi kuguwa makamaka aserafi ndi omwe amalandira nsembe ndipo amamutsuka wopembeza ndiyeno nkumupereka iye kwa mulungu mserafi amachita iye mserafi uyu anali zokhalapo za ungelo ndipo iwo ali apafupi kumene kwa mulungu paguwa pomwe ndipo iwo amalandira nsembe izo zimasonyeza chilungamo cha mulungu kuti tchimo tilingakhoze kubwera mukukhalapo kwake kupatula ilo litatetezedwera aona ndipo aserafi awa inu mukumbukira mu mibado isanu ndi iwiri momwe iwo angatetezera mauthenga amenewo mmodzi kumbali iliyonse inu mukumbukira ife tinawatengera iwo kubwerera ku munda wa Edeni ali ndi lupanga la moto atayima pamenepo iwo amatetezera guwa ndipo Yesaya mneneri wamkuluyo pamene iye anagwera mumzimu iye anaona choyamba mulungu atakhala patali mmwamba pamwamba pa mfumu iliyonse ya pa dziko lapansi iye anali ine ndinaona amfumu ambuye atakhala patali ndipo atakwezedwa pamwamba yeye anayiona mfumu yeniyeni ndipo ulemerero wake unali kumutsatira iye ndipo iye anaona aserafi akuwuluka kudutsa munyumbayo ndipo anali nawo mabiko ophimba pa nkhope zawo mabiko ophimba pa mapazi awo ndipo iwo anali akuwuluka ndi mabiko awiri ndipo iwo anali akufuula woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse jotani nyimbo yotani kayimbidwe kotani inu mukuti iwo ayenera kuti ankanena izo mopepeza kwambiri woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse Yesaya anati pamene iwo anali kuyankhula ziwundwa za nyumbayo zinagwedela ndiliwulawo iwo sanali akumangoti tsopano woyera 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 o ndiliwulotani ndipo anati ndipo nsanamira zinasunda ndipo zinagwedera ndiliwulawo iwo anali akufuula zinthu za ungelo zimenezo zikayima pafupi ndi pa mbali ya mulungu akufuula woyera 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 pali ambuye mulungu wamphamvu zonse ndimasomphenya otani omay zindikirani kachiwiri Yesaya yomwe anakhala akutsamira pa mkono wa Uziya ndipo anamuona iye akufa pansi pa chiweruzo cha mulungu ndipo kenako anaona zinthu zoyera izi zomwe zinali pafupi ndi kumbali ya mulungu Asera akufura. Oyera, oyera, oyera. Ambuye mulungu amphambu zonse. Ndipo angelo oyera ameneyo anaphimba nkhope zawo. Angelo oyera anaphimba nkhope zoyera pamene pali mulungu oyera. Ndiye ndife yani. Ndipo tsopano. Oh, ino Methodist, ndia Baptist, ndia Presbyterian, ndia Pentecostite. Ndifeyani. Pamina angelo yera. Hamabisa nkhope zazo yera. Banzi pa people. Da ime mukukhala apo kwa Mulungu. Pamina angelo. Cholengedwa chomwe chili makamaka chopyola angelo. Angelo tama ime pamenepo. Serafi yeka. Iwo ndiwo oposa angelo. Ndiwo Mulungu ndiwo yera kwambiri mpaka iwo amaphimba nkhope zawo kukhalapo kwa Mulungu woyera ndipo chinthu chokha chimene iwo akanakhoza kunena chinali woyera 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 ali ambuye Mulungu wamphamvu zonse chophimba chapadera cha iwo kuti ayime mukukhalapo kwa Mulungu ndi chophimba cha mtundu wanji chimene ife tikuchisowa iwo ankayenera kuti akhale ataphimbidwa koma ine ndikufuna ndinene izi pakali pano magazi a Yesu Khristu ali wokwanira zonse kuona Khristu sikuti anawafera aserafi amenewo ayi ayi koma iwo anali zokhalapo zolengedwa iye sanawafere konse angelo iye anawafera ochimwa iye sanawafere konse anthu oyera iye anawafera osayera ndipo pamene inu muganiza kuti ndinu woyera iye sanakuchiteni inu bwino uliwonse koma pamene inu muzindikira kuti sindinu kanthu ndiye iye anakuferani iye anakuferani inu mwaona pamene inu muzindikira kuti sindinu kanthu ndiye iye ali mmodzi inu munali mmodzi yemwe iye anakuferani Mulungu ali yense oyera palibe kaliponse kwa iye koma chiyero zozonse ungwiro tsopano tiye ndiwazindikire mapiko awa kwa maminiti pang'ono ife tikupeza kuti mapiko awiri iye ankaphimbira nawo nkhope yake mayi taganizani ngakhale angelo oyera ankaphimba nkhope zawo zoyera mukukhalapo kwa mulungu woyera ndipo chinthu chokha chimene iwo akanakhoza kumanena chinali woyera 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 ali ambuye mulungu wamphamvu zonse woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse ndipo ife tikuwudzidwa kuti iwo ankafuula usana ndi usiku ndiyo sitepe yoyamba kuchokera kwa mulungu kubwera m'musi usana ndi usiku opanda kulekeza ndipo inu mukuganiza kuti ife timapanga phokoso lambiri inu mukuganiza ziyani za mamiliyoni a amenewo anazungulira mpando wachifumu ali ndi liwu limene linagwereza ziwundo za kachisi pamene mmodzi yekha wa iwo anafuula woyera 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 inu mukudziwa liwu lake linagwereza kachisi pamene mamiliyoni a iwo akufuula kozungulira mpando wachifumu wa mulungu woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse woyera 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 ambuye mulungu wamphamvu zonse ali ndi mapiko ophimba pa nkhope zawo mapiko ophimba pa mapazi awo ndi mapiko mwakulemekeza ulemu oma tsopano palibe kulemekeza kapena maulemu kwa chilichonse chimene chimakamba za chiyero iwo ukayankhula za chiyero iwo umatchedwa woyera wodzigubuduza palibe kulemekeza palibe maulemu pangakhale mulungu anthu ake kapena mawu ake tsopano kodi gulu ili lipita kukathera pati nendikuganiza iwo kulondola Ben iwo unamenyanso mali pamutu nthawi imeneyo mwananga inde ndizopafupi kulondola kodi gulu losalemekeza ili lidzakathera kuti ndiye kodi gulu losalemekeza ili lidzakathera kuti ndi zimenezi iwo amene alibe kulemekeza nkomwe kwa mulungu inu mukudziwa izo zinkakhala kuti ngati mkazi kapena mwamuna akananena kuti iwo anali akhristu anthu ankalemekeza iwo koma lero iwo amangokonda akufuna kuona kuti ndikuseka kochuluka chotani kumene iwo angakhoze kupanga pa icho mwaona gulu losalemekeza mayi chifukwa chiyani inu mukudziwa chiyani ichi ndi chifukwa chake iwo sakuzindikira kuti icho ndi choonadi iwo sakuzindikira za mulungu iwo sali kukumbukira kuti baibulo limanena kuti angelo a mulungu amamanga misasa pozungulira iwo amene amamuopa iye iwo samangobwera kokha ndi kudza kwachezera iwo 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 amazika mahema awo pansi. Amen. Angelo wa Mulungu amamanga misasa pozungulira iwo amene amaopa dzina lake. Iwo amakhala pamenepo usana ndi usiku. Mbale wachikulire wachikuda anaimba nyimbo imeneyo. Angelo amakhala akuyang'anira paine. Anati sana wonse usiku wonse angelo amakhala akuyang'anira paine. Ngokulondola usana wonse ndi usiku wonse angelo amakhala akuyang'anira paine. Yesu ananena za ang'ono awa anati khalani osamala kuti musati muziwakwiyisa mmodzi wa iwo. Kwa angelo awo nthawi zonse amaona nkhope ya Atate wanga womwe ali kumwamba. Mwaona iwo nthawi zonse amamanga msasa pozungulira wayang'anira amenewo. Ndipo iwo sikuti amakhulupira konse zimenezo anthu opanda umulungu. Ife tifika poti titenge pa zimene umulungu ndi kupanda umulungu zili mamawa kati Ambuye alola. Tsopano zindikirani iwo sikuti amakhulupirira konse zimenezo. Iwo atayakhalidwe lonse maulemu wonse kulemekeza konse ndipo komabe amapita ku mpingo. Gulu lopanda kulemekeza kwambiri lomwe lilipo iwo amene amapita ku mpingo ngokulondola wogulisa moyo wachikulire wakakasu akubwera uko pa nsewu akudusa mozungulira ndipo ataledzera mwatheka iwo ukayankhula ndiye zokhuza Ambuye yanga ime ndikuyankhula kwa iwe. Ena a iwo ansana wa ndere othera okhulupirira ziwalo za mpingo angakuseke mu nkhope yako kumene ka iwo samafuna ndithudi iwo ndi opanda kulemekeza. Inu muganiza kuti iwe uyenera kukhala wakalankhulidwe kawo kakang'ono kapena iwe suli ngakhale kukhala kumbali yawo ya msewu. Mwaona ndi choonadi kalemekeza. Tsopano angelo awa pamene iwo alimu kukhalapo kwa Mulungu iwo anali amakhulupirira iwe. Davide anati inu mukumbukira ife tinali nawo kuno masiku angapo apitawo pamene ine ndinali kulalikira pa china chake. Ndipo iye anati Davide anati ine ndimawayika Ambuye nthawi zonse patsogolo panga kuti ine ndisati ndidzasunthidwe. Muonjezeranso iye anati ndiye pamene ine ndichita zimenezo thupi langa likhala likupuma mu chiyembekezo. Inde bwana chifukwa ine ndikudziwa chimene iye sadzasiya moyo wanga mu hade ngakhale kulola woyera wake mmodzi aone chivundi pakuti Ambuye ali nthawi zonse patsogolo panga. Kulikonse kumene inu mupita ikanipo Mulungu. Ngati munthu ayamba kukwiya nakutukwanani inu ikani Mulungu pakati pa inu ndi iye. Ngati munthu akutchani inu woyera wodzikubuduza ikani Mulungu pakati pa inu ndi iye. Ngati akazanu ayamba kukwiya nanu ikanipo Mulungu. Ngati amunanu ayamba kukwiya ikanipo Mulungu. Ngati wana akuwawitsani inu ikanipo Mulungu. Mwaona chilichonse chimene inu muchita ikanipo Mulungu. Ngati bambo ndi mayi akupatsani inu kakhofi kakang'ono ndikukonzani inu ikanipo Mulungu. Kumbukirani chimene Mulungu ananena chokhuza zimenezo. Mlereni mwana mwa njira imene iye ayenera kuyendamo. Mwaona nthawi zonse muzikumbukira ikanipo Mulungu. Ikani Mulungu patsogolo pano ndipo inu mudzakhala nako kulemekeza kwa Mulungu ndi ulemu kwa iye ndikokulondola. Tsopano penyani mapiko awiri iye anapimba nkhope yake ndipo mapiko awiri zimenezo zinkatanthauza kulemekeza. Kulemekeza pamaso pa Mulungu anawerama anapimba nkhope yake. Tsopano ife sikuti tili nawo mapiko aliwonse kuti tizipimbira nawo nkhope zathu. Ife timaweramitsa mutu wathu pa mapazi yake kuweramisa mitu yathu ndikupembera mwakulemekeza ulemu. Inde bwana kuzindikira izi ndi mapiko awiri iye anapimba mapazi yake. Mapazi yake anapimba mapazi yake zinkayimira kudzichepesa ndi kulemekeza monga Mose. Mose mu ulemu wa Mulungu akumuwuza iye kuti iye anali pamalo oyera iye anavula nsapato zake. Mwaona iye anachita china chake ku mapazi yake. Paulo mwaulemu kwa Mulungu kulemekeza pamene ngelo wa Ambuye anabwera pamaso pa iye mulawira moto limene lija iye anagwera pansi pa nkhope yake ulemu. Yohane mbatizi iye anali nawo ulemu woterowo pamene iye anamuona Yesu akubwera iye anati ine sindine woyenera nkomwe kuti ndigwire mapazi yake. Mwaona mapazi kusonyeza ulemu. Mwaona oh khalani wozindikira pano pali chinthu chimodzi chokha choti uzikhala kuchizindikira kuchepa kwako. Ngati wakufuna kuti ufike pena pake ndi Mulungu dzipange wekha wang'ono kwenikweni. Usati udzipange wekha wamkulu monga Uziya. Yana lo wankari mene mandipo ye. Yana di. Ine ndikita isi muli mose. Kaine. Inu muli ben chito yari mundi uze ine. Mauna. Iyaga nata zipange yeka. Mozi je pesa. Inde. Anchito a krisi. Ikulugire ni ine. Iye. Saka nata nga konse kade. Ai. Ine ndi uziwa iyo ndi nchito yanu mungu. Anakuita na nini. Uo ndi ujindo wanu. Inu mupidirire. Ndi kumajita izo. Mabwana. Ndino pepesa kwambiri. Aganada jokepo wenzi muri kulemba kosiana mubuku iyi. Pamene iye anakonzedwa iye anakhala wokwiya. Iwe ukama wakonza wanthu sachina kake kapena kuwauza iwo za zochita zawo zolakwika. Iwe amasiya mpingo. Iwe amafuna kukapita kwa wina wake kukawauza akazi kuti iwo asamavale tsitsi lalifupi. Dabwino ine ndipita kwina kwake kumene iwo angakhoze kulivala iwo. Mkazi anapita kuno nthawi ina kalero, ine ndinamutumiza mkazi wanga kumeneko, ife tinali musonkhano, iye analibe nthawi yoti atsuke tsitsi lake, ndipo iye, ine ndinamuza iye kuti apite ku imozi ya mashopu okongoletsa, ndi kukatsukisa tsitsi lake. Iye anapita kumeneko, ndipo mkazi ameneyo, kanali kudziwa nkomwe momwe angalidzutsire tsitsi lakelo. Iye anachita kulipotera ilo, pamwamba pa mutu wake, taonani, anati, ine sindinayambe ndatsukapo, tsitsi laliyense wokhala ndi tsitsi lalitali iye sankadziwa kalikonse za izo ine sindikudziwa oh my maona iwo sadziwa kuti izo zonse ndi chiyani chifukwa chiyani ndi chifukwa cha maguwa ofoka omwe iwo akhala kukhala pansi pake chimodzimodzi maguwa ofoka omwe sangati awawuze choonadi iwo amanyengelera nazo izo maona kuli bwino izo zikanakhala bwinoko ngati inu mukanachimva izo ndipo iwo ngati uyankhule kwa mmodzi wa iwo iwo ayimirirapo ndi kufufuma ndikuti ine sindizamumvetsera konse woyera wodzigubuduza uja kachiwiri mwaona pitirira nazo uziya ndiko kulondola khate bwanji ine kunali bwino ndikhale ndi khate nthawi iliyonse kusiyana ndi khate la mtundu umenewu tabwino ilo ndi khate la solo mwaona pamene iwe upita mwamba ndi kukayamba iwe uli apo pomwe nkuyambaso ndi khate tchimo omwe lili loyipisitsa kuposa khate ndi khate la musolo uziya mwina mwake anapita ndipo anagona ndi makolo ake baibulo linatero chomwe iye anali wopulumutsidwa chifukwa iye anangochita china chake cholakwika koma pamene iwe uchita icho ukudziwa bwinoko ye iwe umayamba khate la solo ndiyeno palibe njira yoti utengere solo ya khate mkati inu mukudziwa zimene kolero ndiye dipangeni inu yeni kuchepa dikepeseni pamaso pa mulungu musati muyambe kudzitukumula nonse ndi kufufuma kufuzani malemba ndi kuona ngati zili zolondola ine ndinamuza wina wake osati kalelo itali wanati mbale Branham ine ndamva kuti ndinu a Yesu yekha ine ndinati inu munamva molakwika maona ine ndinati tindine wa Yesu yekha anati tabwino inu mumabatiza mudzina la Yesu ine ndinati zimenezo sizikundipanga ine wa Yesu yekha ine ndinati chiphunziso cha Yesu yekha wamabatizira kukusintha ine sindimakhulupirira muzimenezo ine sindili kukhulupirira kuti mwansanga pamene iwe wabatizidwa mudzina la Yesu zimakuchotsera solo yako machimo wako ine ndimakhulupirira Petro anati lapani choyamba tembenukani chozungulira inu munaphonya nzere pitani kumbuyo kalapeni ndiyeno mukasonyeze kwa dziko kuti inu mwakhala inu ndinu wobatiza ine ndimakhulupirira izo ine sindimakhulupirira zakuti kubadwa kachiwiri kuti ndiwo ubatizo wa mzimu woyera iwo suli ubatizo wa mzimu woyera uko kwangokhala kubadwanso kwachiwiri ife timabadwanso ndi magazi selo ya magazi imabwera kuchokera ine ndikutanthauza selo ya moyo imabwera kuchokera kumagazi iwe umabatizidwa ndi mzimu woyera kulowa mthupi koma iwe umabadwa ndi magazi mwantheradi iwe umabadwa ndi magazi a abambo ako ndine wobadwa kachiwiri ndi magazi a abambo anga ndi mwa anu abambo athu khristu inde bwana koma inu mukuona ife sitimakhulupirira zinthu zimenezo kwa ife timabatiza mu dzina la Yesu Khristu tikuti zimatipanga ife a Yesu yekha osati konse ayi bwana inde bwana mose anadzichepesa iye yekha mukukhalapo pamene iye anamva liwu lija la mulungu likuchokera pamenepo monga chonse anati vula nsapato zako mose anapikira pansi ndipo anagwereza nsapato zake kudzichosa maona ikokulondo paulo pamene kuwala kuja kunamukanthira iye pansi iye anati saulo saulo nchifukwa chiyani iwe ukundizunza ine anati ambuye ndinu yani maona pansi pa nthaka pamene ndi ndani ameneyo anati ine ndine yesu awira motoli ine ndine Yesu ndikovuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga. Anati Ambuye, kodi ine ndiyenera kumachita chiyani? Yana likokonzeka. Yohane Mʼbatizi anamuona iye akubwera, mmodzi wa anthu akulu. Yesu anati, tipanayambe pakhala pali munthu wobadwa mwa mkazi wamkulu monga Yohane. Ndipo pamene Yohane anamuona iye, iye anazindikira kuti iye anali wang'ono kwambiri. Iye anati, ne sindiri woyenera kuti ndichose nsapato zake. Amen. Nthawi zonse muzizindikira, munthu wamkulu amadzichepesa yekha. Njira yopirira kumwamba ndi kutsika. Nthawi zonse dzipangeni nweni wochepa, ndipo Mulungu adzakubweretsani inu mmwamba. Iye amene adzikuza yekha adzachepetsedwa, koma iye amene adzichepesa iye yekha adzakwezedwa. Oh my, ine ndimakonda zimenezi. Dzipangeni nokha wang'ono. Nthawi zonse khalani wang'ono. Musati mukhale wolemera wamkulu, mukhale munthu wang'ono. Maona? Mulungu ndi mmodzi yekhayo pakati pa ife yemwe ali wamkulu muli monse. Ndikokulondola, inu timumafuna kuti muziki ndi mpingo oyera, anthu oyera. Oh ayi, ndi Mulungu woyera. Ndikokulondola, ndi mpingo osayera, ndi wanthu osayera. Ndikokulondola, palibepo chinthu chotero monga mpingo oyera. Ndi Mulungu woyera mu mpingo, si wanthu oyera. Ndi mzimu woyera mwa wanthu. Ndiye ndiwe kuyankhula osatiza wanthu, ndiwe kuyankhula za mzimu woyera umene uli mwa wanthu. Amen, amen. Ndiwo mawu oyenera. Amen. Chimenecho chinakhuza pa chimake, ine ndinachimvelera chimenecho. Inde bwana, iye wachikonda chimenecho. Ine ndikudziwa zimenecho. Lemelelo. Inde bwana. Chabwino, dipangeni nokha wang'ono. Iye anapimba nkhope yake ndi awiri kulemekeza. Iye anadzichepesa yekha pakuphimba mapazi yake. Tsopano chachitatu ndi awiri, iye anali kuwuluka. Iye anadziyika yekha mukuchitapo. Ndi awiri ayiwo. Iye anali wolemekeza pamaso pa Mulungu. Iye anali wodzichepesa pamaso pa Mulungu. Osati kokha tokhacho, iye sanali atangokhala pamenepo, koma iye anadziyika yekha mukuchitapo. Nena za mpingo. Amen.
Take yourself in action.
Anadzika yekha mukuchitapo. Chilichonse chimene iye anali nacho, iye anali wokonzeka kuti apite nacho icho. Inde bwana. Chinthu chokha chimene iye akanakhoza kunena chinali woyera, woyera, woyera Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Koma iye anadzika iye yekha mukuchitapo ndi zimenezo. Kokulondola, iye anadzika mukuchitapo. Ndicho chimene mpingo ukusowa usiku uno. Chili poyamba kukhala wolemekeza, chinthu chotsatira kukhala wodzichepesa. Ndiye dzitengereni inu nokha mukuchitapo. Inde bwana. Iye anamusonyeza mneneri. Pamene iye anamusonyeza mneneri, momwe iye ankawayimira antchito ake, momwe iye ankati adzachitire. Kodi mwamuna uyu anachita chiyani? Ngelo uyu, mneneri uyu, anaona liwu lake ndi kugwedeza mizati mukachisi pamene iye anafuula. Woyera! 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 Ambuye Mulungu wamphamvu zonse! Ndipo nyumbayo inagwedezeka. Ndipo iye anafuula kachiwiri. Woyera! 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 Ambuye Mulungu wamphamvu zonse! Ndipo nyumbayo inagwedezeka. Yesaya anati, watsoka ndine. Mneneri. Mneneri wosimikiziridwa. Wobadwa ali mneneri. Mneneri wamkulu wa mʼBaibulo. Ndipo iye anati, watsoka ndine, pakuti maso anga aona ulemerero wa Mulungu. Tayang'anani pa mneneri ameneyu, akudzichepesa yekha. Mneneri, mwamuna yemwema wa Mulungu, anali kubwerako. Koma pamene iye anaona masomphenya ali mukuchitika, iye anati, watsoka ndine, pakuti ine ndili kuyima pafupi kwambiri mpaka ine ndikuona kukhalapo kwa Ambuye. Anthu athu amakona achimeleka akhoza kuona zimenezo ndi kuchokapo ndi kumaseka pa izo. Ndikokulondola, pamene iye anaona masomphenya ali kuonetseredwa, masomphenya owonetseredwa. O Mulungu, chitira chifundo pa dziko lochimwa iye. Masomphenya owonetseredwa, iye anafula mokweza. Watsoka ndi ine, pakuti ndine munthu wa milomo yosayera, ndipo ine ndimakhala pakati pa wanthu a milomo yosayera. Dine yense wathedwa palibe chilichonse chabwino pa ine. Tabwino inu mukuti Mulungu adalisidwa ine ndine wa Presbyterian Methodist Baptist Pentecoste ine sindikusowa kuti ndikhale ndikumamvesera ku zinthu zotero. Ndikusiyana bwanji kulipo. Kusiyana bwanji. Ndipo inu mukukumbukira mneneri uyu anayitanidwa kuchokera pakubadwa kwake ndipo anasimikiziridwa wokonzedweratu ku dindo wake. Ndipo anali akufunafuna choonadi ndipo iye anali adakhala ndi mfumu iye anali adaona ntchito za Mulungu zili kuonetseredwa. Koma pamene masomphenya otseguka anabwera mʼmalo mwakumukweza iye, iye anali watsoka. Ndine yense wothedwa, ine ndalowamo umo tsopano pakuti maso anga aona ulemerero wa Mulungu. Ndipo ife tikhoza kuona ulemerero wa Mulungu, ndipo ife timapita mozungulira ndikumati gulu lawo iyelo odzigubuluza, anthu omwe ali openga, alibe chodabwitsa kuti ife sitikufika kulikonse. Tsopano kumbukirani, ine ndinakuwuzani inu kuti pamene ine ndinafika kuno kuti ndinena china chake icho chidzawathandiza wanthu. Inde ife tiyenera kukhala ochilemekeza ife tiyenera basi kuchipasa icho kugunda kulikonse kwa ulemu kumene ife tingakhoza. Pamene ife tiona masomphenya otsekuka ochokera kwa Mulungu akuyankhula pamenepo ndikudziwa kuti ndi choonadi. Watsoka ndine, anatero Yesaya, ine ndili muchipinda muno usiku uno kapena lero kapena lililonse pamene izo zinali, ndipo ine ndikuona ulemerero wa Mulungu. Ine ndikumuona mngelo akuyankhula, ndipo ine ndikuona china chake chikusunda, ndipo ine ndikuyangʼana pamwamba apo, ndipo ine ndikumuona Mulungu akuonetseredwa pomwe pano. Watsoka ndine, ndipo ndine munthu wa milomo yosayera, ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu osayera. Penyani chimene chinachitika? Oh, kodi iye anachita chiyani? Iye anamusonyeza Yesaya mneneri kuti munthu adzakhala wolemekezeka, adzakhala wolemekeza mukukhalapo kwake. Kulemekeza ndi kudzikepesa, ndiyeno mkulowa mukuchitapo ndiko kulondola, kufika mukuchitapo. Monga mkazi pa chisime pamene iye anaona china chake chikuchitika, mʼbale iye anali ndi mapiko awiri, iye anachokapo ndiwo mwamsanga kumene. Iye anafika kunja uko pa chisime cha Yakobo kuti adzatunge wena amadzi okhakhamiraja omwe iwo anali kutsutsanira. Koma pamene iye anafika pakumwa kuchokera pakasupe wa moyo uja, iye anapita mukuchitapo mwamsanga ndithu. Iye sanati, bwana chonde ndiwuzeni ine kumene inu munapeza maphunziro anu. Kodi inu munazipeza kuti zinthu zimenezi? Inu munaziphunzira motani izi? Kapena inu munadziwa motani kuti ine ndinali nawo amuna asanu? Inu munadziwa chotani chomwe chinali cholakwika ndi ine? Inu munadziwa bwanji kuti ine ndinali mkazi wa ku Samaria? Inu munadziwa motani zinthu izi? Iye sanafunse konse. Iye anati, bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife tikudziwa pamene Mesiya adza, iye adzatiuza ife zinthu zimenezi. Oh ma, iye anatizindikira icho mwalemba. Ndiyeno iye anati, ine ndikudziwa kuti pamene Mesiya adza, iye adzatiuza ife zinthu zimenezi. Iye anati, ine ndine iye. Iye anapita mukuchitapo paka mumzinda momwe iye anapita zolimba, momwe iye akanatera kupita. Anati, bwerani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zinthu zimene ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya amene? Pamene iye anaona choonadi, iye sanati ayesere kuutenga mpirawo iye, koma iye anali wotsimikiza kuupatsa iwo wina ulemu wochuluka. Ndipo iye anali motsimikiza kuwapatsa iwo thandizo lochuluka. Ndipo iye anapita pansi mumzinda ndipo anati, inu bwerani mudzaone. Kali inu simukukhulupira izo, tiyeni mupite ndine. Ulemerero! Ine ndikumverera monga woyera wodzigubuduza usiku uno. Inde bwana, mayi ngati ndiyo njira imene inu mukumverera kukhala woyera wodzigubuduza, ndiloleni ine ndikhale mmodzi. Inde bwana, ine ndikudziwa kuti iye akulondola. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ine ndikudziwa Mesiya yemwe uja. Ine ndikudziwa Mulungu yemwe uja. Kristu yemwe uja. Ali pomwe pano munyumba yaing'ono yakale yotentha iyi usiku uno. Ine ndikhoza kutsimikizira izo kwa inu. Amen. Tamuona ni ngelo uyo wa Ambuye ali mungodya pamwe muna yemwe wakhala pano. Dzina lake ndi iye ndi Mbusa Bambo Witt. Iye ndi wochokera komwe ku Virginia kulondola, akuvutika ndi kusokonezeka kwa misemba. kari inu mkubirira ndi mtima wanu wonse inu mkosa upita kwanu ndi kakhala muli bwino.
Do you believe it, sir? All right.
Kari inu mkubirira zimene zopana chabi. Hallelujah!
When the coal of fire
is mubanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhali pamene liwu la Mulungu linati ndani adatipitire ife yeiyana yanga ine ndili pano nditumeni ine zilibe kanthu chomwe kuzunzidwako kuli zilibe kanthu chomwe mtandawo uli nditumeni ine ambuye ine ndili pano zilibe kanthu angati omwe ati akukane iwe ndi angati awo kapena ena nditumeni ine iye ali mesiya yemwe uja iye ali pomwe pano tsopano ine ndikumuona iye kachiwiri. Amen. Tiziyani chimeneso. Mkazi ameneyo anapita mukuchitapo. Iye anatenga mapiko ameneyo ndipo anayamba kuwuluka. Iye analowa mukuchitapo mwansanga kumene. Pamene mtumi Petro. Pamene iye anamutenga Mulungu pa mawu ake tsiku lina kuja ku nyanja. Iye anali ataweza usiku wonse ndipo anali asanagwire kalikonse. Ndipo Yesu anati kwa iye anali ponyera ngoka yako kumbali ina yanga lawayo. Iye anati ambuye ine nsodzi ine ndimadziwa kumene izo zikudyera ndi pamene izo sizikutero ine ndimadziwa kumene izo zili ndi kumene izo kulibe koma ine ndaweza usiku wonse ndipo ine sindinagwire ngakhale kathemba tsopano ngati ndi mukutiponyera chauko ine ndikudziwa kuti kulibe nsomba kumeneko koma pa mawu anu ambuye ine ndikupita kukayala pansipo nkhoka kodi iye anapita chiyani iye anapita mukuchitapo. Amen. Alidziwe lodzaza madzi pano. Ngati inu simunayambe mwabatizidwapo mʼdzina la Yesu, ndi nthawi yoti mulowe mukuchitapo. Tabe wa mpingo ndipo simudziwa Mulungu mwabatizidwa mʼdzina woyera, ndi nthawi yoti mulowe mukuchitapo. Kulondola, phimbani nkhope yanu bwa kulemekeza. Phimbani mapazi anu mwakudzichepesa. Ndipo wera misani mabondo anu ndi kupita mukuchitapo. Simukumudziwa Mulungu, pitani mukuchitapo. Pamene munthu wakhungu yemwe sankakhoza kupenya pamene Yesu anayankhula kwa iye ndipo analakulira pa matope ndipo ayika iwo mu maso ake ndipo anafika kwa iye kuti amuchirise tirisa pamene iye anatero iye anapita mukuchitapo iye anafalisa kutchuka kwake iye sanayesere kuti autenge mpirawo iye anafalisa kutchuka kwake kupyola kuzindawo zonse zozungulira kumene kodi iye anachita chiyani iye anafika mukuchitapo nthawi ina munthu wakhungu anachirisidwa ndipo anati munthu ameneyo ndi wochimwa iwe sukumudziwa mkomwe iye iye anati kaya iye ndi wochimwa kapena ayi ine sindikudziwa kodi ndikumodzike ine ndili kuchidziwa pamene ine poyamba ndinali wakhungu Mungu ine ndikukhoza sopena kupenya kodi iye anachita chiyani iye anafika mukuchitapo ndite zimene mpingo ukuso kufika mukuchitapo ife takhala nawo maonekedwe ambiri ife takhala nawo pamwamba wachidziko wochuluka ife tikusowa kuti tilowe mukuchitapo. Amen. Iye anafalisa kutchuka kwake kunja kulikonse anthu pa Pentekoste iwo sanali kudziwa zochuluka kwambiri iwo sankakhoza kulemba mayina awo omwe ena ayu iwo ankachita mantha iwo analowa muchipinda chapamwamba koma tsiku lina kodi iwo anachita chiyani iwo anapita mmwamba umo mwakumvera ku mawu ake iwo anatenga mawu ake ngati anthu lero atangotenga mawu ake ndiye iwo apita mukuchitapo didirani inu mu mzinda wa Yerusalemu Luka 24:49 inu mudzalandira mzimu woyera zitachitika izi lonjezo zitachitika izi mzimu woyera udzabwera pa inu nge inu mudzakhala mboni kwa ine machitidwe 1:8 Luka 24:49 amati taonani ine ndidzatumiza lonjezo la Atate pa inu koma kadikireni mmwamba ku mzinda wa Yerusalemu kufikira inu mudadzazidwa ndi mphamvu yochokera kumwamba ola limozi maola awiri masiku kumi miyezi inayi miyezi isanu ndi umozi tizinapanga kusiyana kulikonse kufikira ndimoota likabwanji zimenezo basi kufikira pamene iwe umufisa Mulungu pachilichonse khala pomwepo kufikira. Amen. Khala kufikira. Kufikira chiyani? Kufikira izo zitachitika. Zitanireni izo. Kulupirirani izo. Kirisitani kwa izo. Pitani mukuchitapo.
Titirani umboni saizo. Titirani umboni. Musari musichita mantha. Tikani mu kuchitapo. Bwana ni kuchipinda kwa mantha akutani. Akuyamika ndi kudalisa Mulungu. Tipatiani lonjezo. Iwo ankadziwa kuti izo zinkayenera kuchitika. Ndinu pamenepo. Tikani mukuchitapo. Yambani kumuyamika Mulungu kufikira lonjezo litakwaniritsidwa. Inu mulinalo lonjezo. Kani inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachiza. Khalani mukuchitapo. Kani inu mukukhulupirira kuti iye akutchulani inu apo tsopano. Ndipo inu mukugwiritsabe pa iye. Khalani mukuchitapo. Amen. Khalani mukuchitapo. Inu mulinawo mapiko awiri. Kotero akugwiritseni ntchito iyo. Khalani mukuchitapo. Wakubizeni iwe mbuye ndi mtsogolo. Ambuye ine ndikukhulupirira. Mbuye ine ndikukhulupirira. Takhoze kumangofula. Woyera woyera woyera. Inu muyenera kunena. Ambuye ine ndikukhulupirira. Khalani mukuchitapo. Amen. Yohana kala mukuchitapo kufikira uko kunabwera mkokomo wotikala kumwamba wonga mphepo ya mkuntho ya mphamvu. Iye pamenepo panali kuchitapo kwenikweni. Ndiye iwo anolowa mukuchitapo. Mbale mlongo. Zimene tarachiona chikuchitika mumasiku otsirizano chinayenera kutiika ife mukuchitapo. Amen. Ife tiyene okhala mukuchitapo ndiko kulondola chimodzimodzi. Tidimakhala pozungulira ngati kuti zinali china chake ndipo chabwino. Anthu amakhala pozungulira anthu achipentekosi ambuye akachita china chake iwo amati izo ndi zabwino kwambiri. Oh my. Tiziri kuoneka mochuluka kwambiri monga nserafi yemwe amakhala pafupi ndi Mulungu. Ngokulondola mtumiki amene ali ngakhale wapafupi kwa Mulungu. Inu mumakhala mwana wake mopitirira kupyola guwa la mkuwa. Aserafi ali pa guwa la mkuwa. Koma inu ngati mwana wa mwamuna kapena wankazi mumapita mpaka mukukhalapo kwa Mulungu. Inu simusowa kuti muzipita kupyolera mwa wansembe aliyense ndi zinthu zina zonse izi. Iye ndiye wansembe wanu. Mwaona? Apo pomwe mukukhalapo kwake monga ana amuna ndi akazi. Mbale, ine ndikukhulupirira ife tili ndi zoposa mapiko awiri. Amen. Ife tili ndi mzimu woyera. Ndiko kulondola. Koma ife tiyenera kukhala mukuchitapo. Ndikulemekeza ndikudzichepetsa. Osati mukuchitapo kuyesera kuti ukangire china chake pa wina wake. Koma ndikulemekeza koteroko ndikudzichepetsa kuti ife tikhoza kupita mukuchitapo ndikuti atsoka ndi ife. Ife takuona kukhalapo kwa wamphamvu zonse. Ife tawaona masomphenya akuchitika basi zimene iye ananena. Ntchito zimene ine ndikuchita mudzazichita inu izonso. Zoposa izinu mudzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate wanga. Ife taziona zambiri zikuchitika zomwe sizinalembedwe komwe mu chabwino. Ife tikuona zambiri zikuchitika musonkhano umodzi. Ndi zinthu zimenezo zoposa zimene zinalembedwa mu Baibulo. Ngokulondola zochuluka mu msonkhano umodzi posa zimene zinalembedwa mu zaka 33 ndi hafu za moyo wake. Ndikokulondola taganizani za zimenezo. Ife taziona izo ndi maso athu. Ife taziona izo zikuchitika. Ife tinaziona izo zitaloseredwa kubwera podzachitika. Tazipenya opunduka akhungu mbuu onyololoka chinthu zoloseredwa zimachitika chimozi mozi pa dontho sizinalephere konse. Mbale izo ziyenera kutiika ife mukuchitapo ndikudzichepesa ndikulemekeza. Kuchokera kutali mbuyo mu nthawi za Baibulo pamene lawira moto linkapachikika pamwamba pa Israeli. Ndipo ilo linapangidwa thupi ndipo linakhala pakati pathu. Ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu ndipo ndikubwerera kwa Mulungu. Paulo woyera analiona ilo ndipo anagwa chafufu mimba. Mpunzisi wamkulu monga Paulo wophunzisidwa pansi pa Gamalieli anagubuduzika mufumbi ndipo analira ambuye ambuye ndinu ndani ndine wokonzeka kupita. Amuna wamkulu chimene iye anali sikolala. Ndipo iye anadzichepesa yekha chifukwa iye anaona lawira moto. Ife kungoliona kokha ilo ndi maso athu likusuntha pakati pathu. Koma ife mpakana tili nalo ilo mwa sayansi. Toziyenera kutiika ife mukuchitapo. Ife tikuliona ilo likuchita zinthu zomwezo zomwe ilo linkachita kumbuyo uko. Ilo likuchitabe izo lero. Lonjezo la Atate. Mai, ndi chiyani chimenechi? Ilo labwera kuti lidzatsimikizire mawu, kuti litsimikizire kuti mawu ali chomwecho. Icho chiyenera kuyika mpingo mukuchitapo. Kodi inu simukuganiza chomwecho? Ndi awiri iye anaphimbira nkhope yake mukulemekeza. Awiri iye anaphimbira mapazi yake kudzichepetsa. Ndipo ndi awiri iye anapita mu ntchito. Kutali iye anapita anayika izo mukuchitapo. Tsopano ife tiyenera kuti tikhale mukuchitapo mwakulemekeza kumawu. petieni la kuti tidziwa uza wantu zizindikiro zakutsa kwake zikuonekera paliponse zikuziona izo zikukankhikira mu mawu zikumva za mzimu woyera ukubwera kutsatuza ife zinthu zina zake zomwe zikukonzekera kuti zichitike osapitirira kuposa zaka makumi awiri zapitazo kuchokera mu nyumba yomwe ino iwo unanena za President Kennedy akubwera podzalowamo iwo unanena chimozimozi zomwe zinganati zichitike kuti akazi ndi zina zotero adzamuyika munthu uyu mkati ndipo chimozimozi zomwe iye akanati adzakhale ndipo ife tinazidziwa izo nthawi yonseyo ndipo anatiuza chimozimozi basi zomwe zinganati zidzachitike ndipo pano izo zili lero ndipo pano msonkhano uja ukubwera tikaganye ta mpingo ndipo onse akubwera palimodzi pachiyani izo sizikutiyika ife mukuchitapo ndikulondola mawu ndi mawu momwe iye anayankhulira izo zakwanilisidwa pa ife pomwe izo ziyenera kutiyika ife mukuchitapo monga mneneri ife taona kubwera kunja kapena kudza pasogolo kwa kuchokapo kukanidwa kudzikuza pa zipembezo kutaya malo awo monga Yesaya anayima pamenepo iye anali munthu wachipembedzo kuyamba ndi kuyamba iye ankatsamira pa mfumu chifukwa iye anali munthu wabwino koma iye anaona chomwe kudzikweza kwa wekha kunamuchitira iye ndipo kunamuchotsapo iye kwa nthawi zonse ndipo ife taona chomwe kudzikuza kwa wekha kwa chipembedzo kwachita kwa mpingo iko kawatengera wotchedwa mpingo wachipembedzo kuchoka mu bwalo kwa nthawi zonse ndiwuzeni ine pamene umodzi unayamba waukapo iwo utayamba wagwa kodi uli kuti iwo yang'anani mbuyo kuyola mu mbiri zakale ndipo muone mpingo uliwonse umene unayamba wagwapo mwansanga pamene iwo unachita bungwe iwo unagwa ndipo iwo sunabwelere konse kachiwiri Uziya sanabwelere konse kukachisi kachiwiri iye anali wakhate masiku ake wena onse ndipo anakayikidwa ali wakhate inde bwana tsopano mneneri anaona chimene icho chinachita iye anaona kuti chimene kudzikweza uko kunachita bwanji ife tili kapena pafupifupi yense pabe munthu angakhoze kubwera mu zipembezo zathu kupatula izo zitatengera mayeso pamaso pa wazamisala kuti aone ngati ma IQ ake ali abwino kapena ayi iye ayenera kuti akhale ndi DDD PhD asanati abwere komwe uko kuyankhula ndi ife magulu athu sakanadakhale naye iye ngati iye sali wotero oh my opambana unyinji wabwino mu dziko umabwera uko taonani pa magalimoto amene akhala mozungulira malo ake iwo ndi makadilaki ndi ma Rickenbacker ndi zina zotero tikachiona chinthu chimenecho chikufa ife tikuchiona icho chitafa ndipo chinthu chonsecho chakhala chodzaza ndi chizoyikidwa zapangidwa zilonda zilonda zonunkha kani monga baibulo limazitcha izo zonse zili zilonda pali mmodzi izo zikununkha kokulondola kuyankhula mwauzimu ine ndikunena izi taona peta waona iwo akutaya kugwira kwawo pa kugwira pa mawu a mulungu timakweza tizikhulupiriro kodi ife tikuona izo zikuchita chiyani zikukanthidwa ndi khate kusakhulupirira mayo mayi monga Uziya anayesera kuti atenge malo awodzozedwa wake audzindo wodzozedwa adatha iye kukanthidwa ndipo iye anapeza kuti analephera ndipo ife ngaiona mipingo iyi tikuyesera kutenga malo audzindo wodzozedwa kuti azilalikira mawu a mulungu ndi kukhala wophulisidwa ndi ife iwo sali kudziwa choti nkuchita tukawayika mawu pamaso pa iwo iwo sadziwa choti achite izoyipa ife tikukhulupirira kuti izo zinali za tsiku lina ndi chiyani chimenecho iwo asokonezeka iwo ungakhoze bwanji kutenga udzindo wawodzozedwa wa mulungu ndi kumakana mawu ake odzozedwa omwe ali mwini wakeyo mmaonekedwe a mawu iwo ungakhoze bwanji kukana kuti mawu ali wolondola ndiye komabe kumanena kuti ndiwe wodzozedwa ndi mzimu chinthu chokha chomwe chingaonetsere mawu a mulungu ndi mzimu woyera iwo wokha amene iye mzimu woyera adzadza iye adzatenga zinthu za ine izi ndi kuzisonyeza izo kwa inu kokulondola inu mungakhoze bwanji kutenga malo audzindo wawodzozedwa ndi kukhala wa kachikhulupiriro kapena chipembezo iwo ali akufa chinthu chori nkuchita tikugwera pansi ndikufuna mokweza ambuye mulungu ndine munthu wa milomo yosayera inde bwana mpembedzo zimenezo zikuyesa kutenga malo ampingo woyera ife timakhulupirira mwa mulungu atate wa mawu zonse mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi ndi yesu khristu mwana wake ife timakhulupirira mu mpingo woyera wa chiroma ndi zinthu zonse zosiyana izi ife timakhulupirira mukuyankhulana ndi woyera akufa ine ndimakhulupirira mukuyankhulana ndi khristu inde bwana ine ndikukhulupirira kuti woyera ali ku ulemerero zedi ndipo ine ndikukhulupirira kuti ife tili ndi mkhala pakati mmodzi pakati pa mulungu ndi munthu inde bwana bayani chinthu chimenecho pano baibulo likutsutsa zimenezo iwo amati chabwino ilo ndi baibulo iyo ndi mulungu mawu anali mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu tsono mawu ali muthupi lathu kudzipangisa iwo wokha kuonetseredwa odzozedwa ndi mzimu woyera nthawi yoti tipite mukuchitapo ndiko kulondo zotsatira zamasomphenya anamupangisa iye kuvomereza kuti iye anali wochimwa neneli wodzoza iye anati ndine munthu wa milomo yosayera ndine wolakwitsa ine ndachita zolakwika ndine wosayera ine mwini iye anali wochimwa iye anavomereza machimo wake inde bwana zinapangisa mneneri wa mulungu kuti avomereze kuti iye anali wochimwa ndicho chimene masomphenyawo anachita madidd ena phd angaseke pa izo oyembekezeka kukhala ufumu wina wake wolowezana wa mpingo wina kodi inu munamva zomwe kadinolo wanena mukuonetsa kwa nkhani kuja lero iye anati pali wena amene akuphunzitsa kuti kudza kwa ambuye kuli kubwera posachedwa iye akuti koma zoona ife tiyenera kuti tidzasiyane nalo gulu limenelo ife tikufuna kuti tigwirizanitse dziko la chipembezo chimodzimodzi basi anthu inu musati mugone tulo tsopano zinthu zosayandikira kuposa momwe inu mukuganiza munthu uyu ali pafupi ujayu yemwe sanali kumudziwa yosefe inu mukudziwa penyani akubwera momwe andale basi monga izo zikanati zikhalire iwo ali nako kubira apa pomwe mumalo otsiriza awo pomwe iwo ali apange fano kwa icho pakutenga chitaganya cha mpingo ndi kulipangisa ilo kumayankhula mofanana basi monga chilombo chinachitika ndi kulipasa icho mphamvu kuti azizunza anthu wonse awu mulungu ndipo tidzasintha nthawi ndi malamulo a mulungu chimodzimodzi basi chimene icho chinanena ife tifika ku izo mtsogolo tachedwa kwambiri usiku uno koma ife titero inu mukuzidziwa izo muli monse inde bwana iwo anampangisa iye kuti avomereze yekha kuti ali wochimwa bwanji ngati izo zikanakhala otchedwa lerowa iwo akanati chabwino ndine dokotala wakuti ndi wakuti ine ndinamumva bishop akuti pamene ine nditi ndikafika kumwamba inu mukudziwa chomwe ine nditi ndikachite anati ine ndikapita kwa yesu ndikukati inu mukudziwa yemwe ine ndiri ine bishop wakuti ndi
wakuti
iye adzati inde ine ndinawamva mayi anga kuyankhula za ine anati anthu omwe amakhulupirira baibulo ali mmonga woyenda kudusa mu madzi amatope iwe sumadziwa kumene iwe kupita musati muziganiza zimenezo iye ndiyena mlondolera wanga ine ndikulalikira pa zimenezo mawa usiku inde bwana iye adzakulondolerani inu kupyola mu madzi onse amatope omwe alipo kuti mudutsemo modikha moopsa monse ndi malo onse okwera ndi malo otsika paliponse pamene pali iye adzandilondolera ine kuwoloka msinje wa imfa amen oh inde bwana iye adzandilondolera pamene imfa idza ine sindidzaopa choyipa chilichonse pakuti inu muli ndi ine inde ngakhale ine ndiyenda kupyola mu chigwa cha mthunzi wa imfa ine sindidzaopa choyipa chilichonse inu muli pamenepo ngati ine ndingakapange kama wanga mu hade david anati kumeneko iye alipo oh ngati ine ndidadzatenga mapiko am'mawa nkuwulukira kutali kumeneko iye alipo iye nthawi zonse ali patsogolo panga totero ine sindidzasunthidwa amen oh my tengani mapiko amenewo ndipo pitani mukuchitapo tsopano inde bwana mneneri uyu anapita mukuchitapo mwamsanganditu iye anapita pa mawondo wake ndipo iye anati ndine munthu wa milomo yosayera iye mwamsanga pamene iye anavomereza ndiye pakubwera kuyera iwe uyenera kuvomereza choyamba ine ndikufuna inu kuti muzindikire pamene mneneri uyu taganizaniza izi osati munthu yemwe anayima ndipo malafedulo mneneri wotsimikiziridwa ndipo mwansanga pamene iye anaona masomphenya oyamba amenewo iye anali asanayambe waonapo masomphenya kale iye anali nazo muli monse iye anali atamvelera kutsogolera kwa mulungu ndipo ankapita molingana ndi mawu koma nthawi iyi anali masomphenya otseguka ndipo iye anafula ndine munthu wa milomo yosayera ndipo ine anthu onse awa ali osayera watsoka ndine chifukwa ine ndikuona ulemerero wa mulungu ukuonetsereka ndipo ife timangoyang'ana pa iwo ife timayenera kuti tiziwulukira kutali mwaona ndine munthu wa milomo yosayera iye anapita pansi paguwa ndipo iye anati ndine munthu wa milomo yosayera mbuye kodi ine ndingakhoze kuchita chiyani ine ndingakhoze kuchita chiyani pakuti ine ndakuonani inu mukuonetseredwa pomwe pano ine ndikuona ngelo akugwedeza chinthucho ine ndinamuona iye akuyankhula ndipo china chake chinasunthira kumbuyo patali amen ine ndikuyembekezera kuti inu simukugona oh my kuyankhula ndipo china chake chinachitika ulemerero chiyani chinachitika ndiye ife tikupeza kuti iye anavomereza machimo ake ndipo basi mwansanga pamene iye anachita izo liwu lalikulu ili lomwe linakhala likuyankhula linawulukira pansi linatenga dzanja lake linatenga mbaniro linanyamula khala analiyika ilo pa dzanja lake anabwera kudzaliyika pa milomo ya Yesaya ndipo anamuyeresa iye zindikirani iye sanamutumize konse iye kuti apite akatenge degree ya PhD iye sanamupase konse iye buku la malangizo kuti aphunzire koma iye mulungu anali akumusonyeza mneneri kuti mphamvu yake yoyeretsera inali mwa moto wa paguwa amen mphamvu ya mulungu yoyeretsera lero sikubwereza kachikhulupiriro kapena kujoina mpingo ndi mphamvu ya mzimu woyera ndi moto umene umabwera pansi ndi kumuyeretsa munthu kukusakhulupirira kwake konse amen njira ya mulungu yoyeretsera mneneri ndi mwa moto osati mwa tizikhulupiriro mneneri ankadziwa chiyani za tizikhulupiriro iye akhala akugwiritsidwa ntchito ndi mulungu mawu anali woti azikakwaniritsidwa kupyolera mwa iye chotero iye sakanakhoza kumupasa iye kachikhulupiriro iye akanati azigwiritsa ku kachikhulupiriro kameneko chotero iye anatenga moto kuchokera pa guwa ndipo anamuyeresa mneneri kuvomereza choyamba kenako kuyeretsa ndi moto ulemerero kwa mulungu penyani kuvomereza choyamba kuyeretsa chachiwiri kutumidwa chachitatu amen izimenezo tu oyamba kuvomereza ine ndalakwitsa chachiwiri kuyeretsa kulungamisidwa kuyeretsedwa ndi ubatizo wa mzimu woyera maona kuvomereza kuyeretsa kutumidwa pitani inu mu dziko lonse ndi kukalalikira uthenga zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira amen pambuyo pakuvomereza pamabwera kuyeretsa pambuyo pakuyeretsa pamabwera kutumidwa kalalikireni uthenga kachizeni odwala zibe kanthu chomwe anthu ankanena iye potsiriza mneneri wang'ono wofunika uyo anafa pansi pakuzunzidwa pa kukhala atachekedwa nthulinthuli ndi macheke kumbukirani zinali pamene Yesaya anapanga kuvomereza kwake kuti iye anali kulakwitsa iye anali palimodzi mu zonse olakwa iye anakhala kutsamira pa kachikhulupiriro kake mwaona kutsamira pa munthu chinthu chopangidwa ndi munthu iye ankamuona mfumu yemwe anali munthu wamkulu iye anali munthu wachipembedzo koma iye anaona kuti anthu onse adzalephera mwaona koma pamene iye anasintha izo ndipo nayang'ana mmwambapo ndipo naona masomphenya yemwe mulungu anali ndiye iye anati ine ndikufuna kuvomereza ine wolakwa tizikhulupiriro takale sitigwira ntchito panonso chifukwa ito tafa kale ndipo talephera mwaona izo takanthidwa ndi khate koma ine ndawuona ulemerero wa mulungu uli kukwaniritsidwa kachikhulupiriro tikangakhoze kukwaniritsa zimenezo kachikhulupiriro tikangakhoze kunena izo mwanjira imeneyo kachikhulupiriro sikangakhoze kuchita izo mwanjira imeneyo izo zimatengera khristu kuti achite izo mwanjira imeneyo ndipo mwansanga pamene iye anaona izo iye anati tsopano ine ndakhala palimozi mu zonse olakwa ambuye ndiyeno panadza kuyeretsa kenako panadza kutumidwa Oh my. Anali pamenepo pamene Yesaya woyeretsedwa. Pamene Mulungu anaitana ndani ati andipikirei. Ndipo anali Yesaya yemwe anati Ambuye ndine ndiri pano. Nditumeni ine. Mneneri woyeretsedwa. Oh, kodi inu simukuona kukopa. Usari mutenge kukopa kwa Mathela, ine ndikuyembekeza limenelo si dzina kati muno. Usari mutenge maina kukopa kwa nsungwa na wina wang'ono yemwe amapita ku sukulu ya pamwamba ndini kapena sukulu wamba kapena woyandikana naye kwa komolina yemwe amadula tsitsi lake ndikuvala kabudula musari mutengere kukopa kumeneko sari mutengere kukopa kwa mbusa wina kwati zikhulupiriro yemwe anga kanema wa Mulungu ndi ukupasani inu kachikhulupiriro musari mutengere kukopa kumeneko koma imani pamenepo mpaka inu mutaona ulemerero wa Mulungu kukugwa kuona china chake chikusunda mwamphamvu zake ndikuchiona ito chikuchitika basi mwanjira yomwe Mulungu ananenera ndiye fuulani watsoka ndine Ambuye ine ndakhala wolakwitsa yeretseni ine tsopano Ambuye ndiyeretseni ine mzimu wa Mulungu wa moyo ugwe mwatsopano pa ine pamene khala la moto linamukhudza mneneri kumupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira pamene liwu la Mulungu linati ndani ati atipitire ife ndiye iye anayankha Ambuye ine ndili pano nditumeni ine iye anali wokonzeka iye anali ataona china chake inde bwana mamiliyoni tsopano mutchimo ndi manyazi akufa mbetserani kukulira kwawo kwa chisoni ndiko wawa fulumirani mbale fulumirani kuwapulumutsa kwawo mwansanga yankhani Mbuye ine ndili pano china chake chiyenera kuti chichitirwe ndi motedwa kuposa momwe ife tikuganizira kuti izo mulole masomphenya a Mulungu awakope anthu chotere kuti iwo akhoze kuona kuti Mulungu yemwe uja yemwe anali mukachisi ndi Yesaya ali Mulungu yemweyo mu malo ake oyera lero iye ali mu malo oyera a mzimu oyera iye ndiye mzimu oyera iye kamodzi anali thupi tsopano iye ali mzimu ukusuntha pakati pa anthu ake akudzisonyeza iye yekha wa moyo osati chikhulupiriro chakufa koma Khristu wa moyo yemweyo dziko lero ndi nthawi zonse o Yesaya anayankha mofulumira Ambuye pano nditumeni tiyeni ife tipemphere
with our heads bound when the call of fire
ndimitu yathu yoweramisidwa pamene khala la moto linamukhudza mneneri kumupanga iye wangwiro monga wangwiro akanakhalira pamene liwu la Mulungu linati ndani atapitire ife ndiye iye anayankha ine ndili pano nditumeni ine pali modzi yankhulana Ambuye wanga yankhulana Ambuye wanga yankhulani ndipo ine ndifulumira kuti ndikuyankheni inu yankhulana Ambuye wanga yankhulana Ambuye wanga yankhulani ndipo ine ndiyankha Ambuye nditumeni tsopano izo zikhoza kukhala woyandikana naye wanu izo zikhoza kukhala mkazi yemwe inu mumagwira naye ntchito mwamuna yemwe inu mumagwira naye ntchito koma alipo mamiliyoni tsopano mutchimo ndi mmanyazi akufa kuti zikhulupiriro ndi zipembezo oh mbetserani kukulira kwawo kwa chisoni ndiko wawa fulumirani mbale fulumirani kuwapulumusa kwawo mansanga yankhani Ambuye ine ndili pano yankhulana Ambuye wanga yankhulana Ambuye wanga ine ndinaziona masomphenya ochokera kwa Ambuye ine ndinaona izo zikuchitika yankhulani ndipo ine ndikhala wofulumira kuti ndikuyankheni iye wayankhula kale tsopano yankhulana Ambuye wanga yankhulana Ambuye wanga yankhulani ndipo ine ndiyankha Ambuye nditumeni ine tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa ine ndikudabwa usiku uno monga ine ndinakuuzani ine ndikubwera kuno kuti ine ndayesa kuti ndiwerenge china chake chimene ine ndikuganiza kuti chikanakuthandizani
Ni munamuona mneneri uja.
Yana ni mwamuna wankulu. Yana badwa kwa cholinga chote akale mneneri. Yana peza kuti iye, anali atatenga njira yola kuika. Yana li akutsamila pankono wa Uzia, mfumu. Yana unakuti iwe, sunga koze kutsamila pa mikono ya tupi. Iyo, ndiyo koza kuta, ndikulakwa. Koma, yanga na mwamba ndipo umuone Mulungu atakhala pa mwamba pa mpando wa chifumu wake. Yangana ni mwamba apo pa Yesu. Yana ndine yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Mulole iye akunyamule iwe muzimu. Penyani ndikuona ngati Yesali yemweyo. Pamene Yesaya wang'ono uyo anaona masomphenya a Mulungu akusundira pansi ndi kulowa mu kachisameneyo, iye anali wokonzeka kuti avomereze zolakwa zake. Iye anali wokonzeka kuti avomereze kuti iye sanachite chinthu chilichonse cholondo. Ndipo kodi iye anawulukira kufuko pamenepo? Kodi iye anachita chilichonse chimene chinali cholondola ndi iye? Chilichonse chimene iye akanakhoza kuchita mpaka potsiriza, iye anasindikiza umboni wake ndi magazi ake. Ine ndikuganiza kuti uko ukanakhala kumverera kwa tonse ife. Yangada kumverera kuti inu mukanafuna kuti munene kumuva Mulungu akunena kuti inu mukanafuna mukanati munene kwa Mulungu, ine ndili pano, nditumeni ine, kwezani manjano. Ine ndili pano, ndiloleni ine ndichitire umboni kwa bambo wankaka. Ndiloleni ine ndichitire umboni kwa aliyense yemwe ine ndingakhoze. Uchita china chake, ndiloleni ine ndichite china chake Ambuye. Ine sindiri kupemba kuti ndikhale mlaliki, ine sindiri kupemba kuti ndikhale ichi. Koma Ambuye ngati ndiri mchikumbe, ndipangeni ine mchikumbe yemwe angakhoze kuchita umboni kwa mchikumbe woyandikana nane. Ndiloleni ine ndikhale mchikumbe ndi pamene ine ndi ndigulise mbewu zanga, ine ndikhoza kuchitira umboni kwa wogulisa mbewu. Ndiloleni ine ndikhale mchikumbe ngati ine ndiri mkazi. Ndiloleni ine ndichite umboni kwa bambo wa insurance. Ndiloleni ine ndichite umboni kwa bambo wa mkaka kwa mnyamata wa news. Ndiloleni ine ndichite china chake Ambuye. Ndiloleni ine ndipite ma oyandikana nawo ndi ukapeza mwayi ndi mlongo wanga apa wa khomo linalo yemwe ali woyipa ndi wolakwa. Ndiloleni ine ndimupase iye umboni ndi kukoma. Ndiloleni ine ndiphimbe nkhope yanga ndi mapiko anga akudzichepesa. Ndiloleni ine ndiphimbe mapazi anga chimodzimodzi. Ndiloleni ine ndikhale wolemekeza mukukhalapo kwanu. Koma nditumeni ine ndi mapiko awiri enawo Ambuye mwansanga kwa wina wake. Ine ndili pano, nditumeni ine, nditumeni ine.
In this respect, let's all stand then and make our
maulemu tiyeni tonse tiime ndiye tidzipangire tokha ntchito yodzipereka kwa Mulungu. Wamba mbuzonse ali pano. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ife tili kukhalapo kwake kwa uzimu. Musati muyiwale zimenezo tsopano. Kukhalapo kwake kuli pomwe pano basi, monga iko kunalili. Moona, ine chiyimire ni changa pano. Ine ndaona masomphenya anayi kapena asanu kale akuchitika. Ndiko kulondola. Ndiko kulondola. Pakhala pali anthu awiri kapena atatu omwe ali pa mpingo pano, omwe sananene kanthu, koma iwo ali pano chimodzimodzi basi. Tabwino. Tsopano chimene ife tikufuna kuti tichite, mmodzi aliyense wa inu, mwa njira yanu yomwe, tiyeni tidzipereke tokha kwa Mulungu. Ife tikuona chizindikiro chikuonekera chakudza kwake kodala. Yangana ndikuona masamba ankuyu tsopano akukhala obiriwira uthenga wa ufumu wapita kufuko lililonse. Ndipo ife tayandikira mapeto akukhoza kuoneka. Ndiko kulondola, ndikulondola kumeneko. Ndiye mokondwera ife tikalengeza uthenga wakuonekera kwake kodala. Posachedwa iye akubwera mu ulemerero tikamuze mmodzi ndi wonse. Ndiye galamukani inu oyera Ambuye bwanji mukugona pamene mapeto akuyandikira. Ndiye ndikhale wokonzekera kuitana kotsirizako. Amen. Mafuko ali kusweka, Israeli ali kuuka, iye ali fuko tsopano. Zizindikiro zomwe aneneri ananeneratu, masiku a mitundu akwanira ndi zoopsa zidachuluka. Inu mukuziona izo zikubwera kutsidya osati mafuko okha koma mipingo. Bwererani omwazika kwanu, tsiku la chiwombolo layandikira, mitima ya amuna ikulephera mwamantha. Dzazidwani ndi mzimu wake, nyalizanu konzani ziwale. Yang'anani mmamba, chiwombolo chanu chayandikira. Aneneri onyenga akunama, Jonadi ta Mulungu akutikana kuti Yesu Khristu ndi Mulungu wathu. Inu mukudziwa iwo akutero. Ndipo koma ife tiyenda pamene atumi anaponda, pakuti tsiku la chiwombolo layandikira. Mitima ya muna ikulepera mwamanda. Zazidwa ndi nzimu nyali zanu konzani ziwale. Yanganani mwamba chombolo chanu tayandikira. Pukurani utsi wadipembezo uchoke. Pukurani mwae wadidziko uwo uchoke. Magaza Yesu Kristu aliwoposa kukwanira kuti akuyeretseninu. Yanganani mwamba alorani nyali zanu zikhale zikuyaka. Tengani mapiko ameneyo ndipo ulukirani kwa wina wake pomwe pano. Yenu tikweze manja athu tsopano ndi kunena Mulungu. Ine ndili pano nditumeni ine. Atati akumwamba ndikudzipatulira ndekha kwa inu usiku uno. Ambuye ndi mpingo uwu kuti atha uthenga uwu wamphamvu wolimba. Ine ndili pano ambuye nditumeni ine. Pano pali mpingo wanga ambuye. Mulole iwaphumbe nkhope zawo ndikulemekeza. Mulole iwaphumbe mapazi awo mwakudzichepetsa. Mulole iwo akhale ndikulimbika kuti auluke ndi uthenga mwansanga kwa wina wake. Perekanizo ambuye. Mulole iwo akachitire umboni ndikukoma akakhale mchere wa dziko lapansi ndi mpulumusi wake momwemo. Ambuye Mulungu, iyi ndi nsembe yathu, ichi ndi chopereka chathu, kuti ndikupereka kwathu kuthokoza. Ichi ndi chomwe ife tikuchiyembekezera ambuye. Tumeni ife usiku uno kwa wina wake yemwe ali wotayika. Mulole ife tikawakokera iwo ku mpingo mawa kwina kwake. Mulole ife tiwaphunzise iwo njira ya ambuye. Mulole iwo akhoze kupulumutsidwa ambuye pakuti ili motero kuposa momwe ife tikuganizira. Perekanizo ambuye. Mulole ife titanthauze izi mu mitima yathu ndipo pamene ife tikuyankhula izi ambuye. Tengani khala la moto wa mzimu woyera kuchokera pa guwa pa Calvary. Kudzani mtima uliwonse ndi mlomo usiku uno ambuye. Kuti ife tisamanene bodzayi. Kuti ife tizinena zoona. Titengeni ife usiku uno ambuye basi chomwe ife tili. Tonsa ife sindifalaliki. Tonsa ife sindifaneneli. Tonsa ife sindife oyankhula ndi malilime. Tonsa ife sindife ochita zozizwitsa. Koma tonse ife tili nacho china chake choti tichite. Tisonyezeni ife kumene icho tili ambuye. Kuchitira umboni. Kuimba mayamiko anu. Ndipo monga mkate pa madzi iwo udzabwerera tsiku lina la ulemerero. Perekanizo ambuye ife tili pano. Titumizeni ife kwa oyandikana nawo kulikonse kumene ife tingakhoze kwa anthu anzathu ndi kuwawuza iwo zakudza kwa ambuye. Perekanizo Atate. Tidaliseni ife tsopano. Mulole ife tikakhale nako kupumula kwabwino mu matupi athu usiku uno. Mulole ife tikauke ndi kubwera ku tchalichi mamawa. Ndipo mulole inu mukayankhule chomwecho mwamphamvu kwambiri mawa. Kuti inu musadzasiye mmwala umodzi osatembenuzidwa. Kuti mwamuna aliyense adzadziwe momwe angalowere mu iwe. Tiphunzitseni ife ambuye ife tikuyembekezera. Mudzatiphunzise ife mamawa momwe ife tingabwerere ku muyezo wa thunthu momwe ife tingakhoze kukhala wana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tikuyembekezera pa inu ambuye ndi khala la moto lokonzeka kuti liyikidwe pa milomo yathu. Ife tikuyembekezera Atate mu dzina la Yesu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndiwafunsa abusa ndiye kuti abwere kutsogolo ku ntchito yobalalitsa. Mulungu akudalitseni inu, ndikuyembekeza kuti ndidzakuonani inu mamawa tsopano. Mulungu akhale ndi inu, chirisano odwala onse ndi osautsika pakati pathu. Kukupangani aliyense wa inu. Ine ndikumvelera kudzazidwa ndi mzimu pakali pano. Ine ndikumvelera mzimu oyera. Ine ndikumvelera kukhalapo kwake. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ine ndikutsimikiza iye ali pano. Ine ndikumuona iye. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ine ndamuona iye akusunda lawira moto lalikulu lija. Ulemelero kuonetseredwa kwa umunthu wake, umulungu wakukhalapo kwake. Umunthu wake wopambana. Mulungu kungati ali pamwamba pa anthu awa. Musalole kuti mmodzi wa iwo atayike. Ine ndikupemphera ulemelero kwa Mulungu.